God bless you, Elizabeth.
Ambia udali seni nu mbaleveyo mawa bwina bwenzi ndinthawi zonse wochedwa ile amandiuza ine ndinali mawa uno bo ine ndili ndi zoyankhulana zapadera pafupi sake bo ine ndakhala nazo ziwiri za izo chotero ine ndikukhulupirira ziwiri kapena zitatu chotero basi ine ndingakhoze kufika kwa aliyense inu mukudziwa ndiwo anthu kuyembekezera ndipo akhala kuyembekezera pa mndandanda kwa miyezi ndi miyezi ndipo ambuye akhala kuchita zinthu zina zazikulu mmene o iye iye ndi mulungu wathu sali iye tsopano ine ndikutsimikiza mawa uno kulife tonse tikudziwa zachisoni chachikulu chimene chachitika kwa fuko lino chakutaya kwa president wathu bambo Kennedy ngakhale ine ndimagwirizana naye bamboyo mundale zake ndi muchipembedzo chake komabe iye woyenera kufa monga chonto ayi ndipo wasiya wanang'ono awo mbuyo ndiwo opanda bambo ndi mayi yemwe akazi a Kennedy ngakhale ndithudi ine sinika nati ndigwirizane naye ndi njira zake ndi zinthu mwina koma kumbukirani iye ndi mayi iye wataya posachedwa anati ndipo iye wataya mwamuna wake ndipo iye anagwera mu mikono yake yomwe ndipo magazi a mwamuna wake yemwe anasanulidwira pa mikono yake yomwe ndizo zowawitsa kodi inu mnayamba mwaganiza nthawi zina ife timaganiza kuti amayambisa mayendedwe afuko mu masitayiro ndi zinthu izo zikhoza kukhala chomwecho aponso koma kodi inu mukudziwa akazi a Kennedy sanawumve konse umodzi wa mauthengawa amene ine ndimalalikira pa izo ngati iye akanati amve umodzi wa mauthengawo iye akanakhoza kumachita mosiyana ndipo wena a alongo athu amene amawumva iwo ndipo panobe samakhoza kugwirizana nawo maona maona iye analeredwa mkatolika ndizo zonse zomwe iye amazidziwa palibe kanthu kotsutsa mukuona iye ako ndikachitidwe palibe kanthu kotsutsa wanthu anthu a chikatolika ako ndikachitidwe kachitidwe ka chikatolika basi monga a presbyteria a methodist kapena ena onse iwo mukuona kapena achipentekosti chilichonse cha izo ndi kachitidweko osati anthu bambo Kennedy ine ndikuganiza anachita ntchito yabwino yakukhala president ndipo mtima wanga ukupita wa mkazi wake ndipo ine ndikumverera mwachisoni kwenikweni pa izo ndingakhale fuko lathu lomwe tigawenga ndi zina zotero mu fuko lathu kuti zingachite chinthu choterocho ngati iwe siungakhoze kugwirizana naye munthuyo chabwino ndipo tenga kulima kwako kwako ndipo palibe chifukwa chomuphera munthu winayo basi chifukwa cha zinthu monga izi wana ang'ono awo akudziwa anati mwana wina wang'ono kuti tsopano ine ndilibe aliyense woti aziswera nane panonso bambo apita maona chotero ine nthawi zonse ndimalingalira kuti icho zanazakhala chikhalidwe changa tsiku lina izo zachitikapo pafupi nthawi zingapo monga inu mukudziwira zakuomberedwa mu mafuko akunja pamene iwo anachita kugwirizira matupi awo pa ine kunditeteza ine kuti ndisaomberedwe chokera patali chotero ngati munthu afa chotero koma ndiwo mtengo umene umalipidwa omwe umapita ndi ulemerero wa zinthu zosiyana maona ine ndikuganiza ife timawerengera pafupi president wachinayi aliyense mmodzi pa anayi amaphedwa ndipo ine ndikumverera moyipa kwambiri nazo zamanyazi kuti ife tingakhale ndi munthu oteroyo mu america akanati achite chinthu choterocho ndipo tsopano komabe monga ine ndinati ine ine ndimatsutsana ndi ndale zake ine ndili ine sindili sindinali kugwirizana ndi malingaliro ake achimene iye anali kuyesera kuti achichite koma inu mukuona iye ndi munthu wina ndipo ine sindinali kugwirizana ndi kachitidwe kake ka chipembedzo ine ndithudi sindinali kugwirizana nazo izo koma apobe iye analeredwa mwanjira imeneyo ndizo zomwe zinali monga ine ndinati ndina iye akanamva china chake chosiyana izo zikanakhoza kukhala mosiyana ife tilinacho chinthu kuno chimene ife timachita ndi pamene wina wa anthu athu afa kapena china chake tikakhale kutakhala kunja ine ndikuganiza monga mpingo wa chimereka monga thupi la achimereka anthu achimereka anamuvotera bambo Kennedy kukhala president ndipo uyo anali ndi chifukwa choti ndife demokrasi Ine ndina muvotere bambo Kennedy. Ine ndina muvotera bambo Nixon. Tuka ine ndima mudziwa bambo Nixon mwandeka. Ndipo ine ndima mukonda iye. Ndipo ine ndina muvotera iye mwandeka. Tuka ine ndima mukonda iye. Koma anthu adziko lino achimereka mbadwa zinsanga za fuko lino anamusankha bambo Kennedy. Ndipo momwe iwo anachitira izo zabwino ndizo zili pakati pa iwo ndi Mulungu. Koma izo ndi zochuluka motero. Koma ine ndikuganiza chifukwa cha mayi uyu, munthu wokhalapo, mayi wa ana, akazi a
Kennedy.
Kodi ife tingati tingoyima kwa mphindi yapemphero chifukwa cha iye.
Lord Jesus,
Ambuye Yesu,
we human beings,
ifanthu wokhalapo, ife timakhala nako kudziwa kwa wina ndi mnzake. Ndipo tidachi soni Ambuye, ndi president wathu anaomberedwa momwe iye anali mwakupha kwa dala. Ndipo ndife achisoni kwambiri ndi fuko lathu lachita pamalo awa. Ndi anthu otero mongawo ali fuko lathu amene angamupe munthu mwakupha kwa dala monga iwo anamuombera mʼbale wachidauza osatikale litali, ndipo anangomuombera iye pansi pomwe mwadala chifukwa cha kusankhana kwa mtundu. Ndipo ndife achisoni kwambiri kuti anthu oterowo alipo pakati pathu Ambuye. Ife kufoka kwathu kwabweretsapo izi.
Ndipo ife tikuwapempherera
akazi a Kennedy, mkazi uyu wa uyu presidenti, ndipo tikudziwa ana ang'ono awo akuyang'ana pa wawo bambo wawo, ndiye mwana wasiya iwo masiku pang'ono izo zisanachitike bambo wosangalala, ndipo anagubuduzana ndi kusewera nawo pansi. Tsopano iwo alibe bambo. Ndipo kwa mayi uyo mkazi wake kuti mwamuna wake yemwe anagwera pa mikono yake yomwe, ndipo magazi ake anayenderera pa dilesi yake. Atangoyika kumene mwana wake, ndipo komabe Ambuye, ife tikhoza kukhulupirira mkazi yoko kukhala mukulakwa kwa momwe iye wayikira kachitidwe mufuko kamavalidwe ake ndi zina zotero. Koma izo zikanakhoza kukhala kwa anthu achimereka mwawonse iwo kuti ndi zimene iwo amafuna. Chotero ife tikumupempherera iye mawa uno kuti inu umuthandize iye, ndipo mulole padzakhale nthawi chisoni chakuya ichi kuti iye adzapeze chomwe chili choonadi Yesu Khristu. Perekani za Ambuye. Mmodzi yekha yemwe angakhoze kupereka mtendere ndi chitonthozo mu ora la vuto. Ndipo tithandizeni pa Ambuye kuti tipitirize kukhala tili ndi mitima yathu yonse nyali zowala, kodi ife sitikudziwa nthawi yake kapena kukopa kwake kumene ife tingakhoze kukhala nako pa wina wakenso. Ndipo tiloleni ife tiziwalitsira kuwala kwa Khristu mpaka iye yadze. Ndiyeno mʼbusa wamkulu wa nkhosa yemwe amadziwa chilungamo chonse abweretse tchimo lililonse mu chibwezero, ndipo iye adzaziwa basi momwe angazichitire izo. Ndipo kufikira pamenepo ife tikudzipereka tokha mʼmanja mwanu pa chachikondi chanu ndi chifundo pa ife mu dzina la Yesu, amen.
Yes, I don't think nobody deserves to die. Ine
sili kuganiza pali munthu akuyenera kufa chotero. Tsopano bambo Lincoln sanayenere kufa chotero. Bambo McKinley sanayenere kufa chotero. Huey Long sanayenere kufa chotero. Palibe wanthu amenewo. Ine simakhulupirira mu zimenezi. Okupha izo ndi zoyipa. Anyamata athu sanakamenyere kutsidya kwa nyanja chifukwa cha china chake choterocho. Mbendera yathu sinakwezedwe chifukwa cha china chake choterocho. Sindife mbadwa za chimereka chifukwa cha china chake choterocho. Ayi. Ngakhale fuko lathu lapotozedwa ndi kupindirizidwa ndi tchimo. Ndichimene, mchimene chachita zinthu izi. Ilo ndi tchimo. Tsopano lero tili nalo ine ndikuti ndiphunzitse Sunday school ndi zinthu zingapo zomwe ine ndikanafuna kuti ndizitchule izo kwampingo.
Ngo izo ndizo ndinoyamba ine ndikufuna kuti
ino mundikumbukire ine kwato kugira nino motalika kwambiri mawa wala Mulungu pamene ine ndili ndi mauthenga awa. Iyeno karambu yalola kwachomwe ine ndikuchitira izi pakuti ine ndili kuno pakati pa anthu anga ndipo ine ndimaphunzitsa ziphunzitso molimba basi monga momwe ine ndimadziwira kuchita kwake. Ine sindimaphunzitsa ziphunzitso izi kunja kumalo ena. Ine ndimangoima pa zikhazikiso zazikulu za uthenga koma ziphunzitso izi zomwe zili zolimba ine sindimaziphunzitsa izo kunja mu umalo ena. Iyeno pano izo zimanditengera ine ola awiri kapena maola atatu kuti ndisilize uthenga wanga ndipo ine ndimakugwirani inu pano nthawi zina 12:30 wani koloko ndipo izo ndotepa basi kwa zomwe ine ndinkachita kale. Ine ndinkakhoza kukhala usiku wonse pafupifupi nthawi zina ine ndapitapo ife tinkayamba umwe nthawi zambiri mpaka 8 koloko ndi kupita kwathu mawa winawo mathu kapena 3 ndiko kulondola pochokera ku misonkhano yanga koma ine ndiyesera kutera pamene ine ndidzabwera ndi ine kachiwiri ndi basi pang'ono ulaliki m'malo mwa kuphunzitsa kochuluka choteri kwa izi patula ngati ine ndidakudziwisani ino patsogolo pa nthawi kuti icho chidzakhala china chake kwa ine ndi malipenga asanu ndi awiri ine ndikukhulupirira akubwera omwe akumangirizana umo pa chisindikizo chachisanu ndi chimodzi pamene chisindikizo chachisanu ndi chimodzi chinawombedwa malipenga asanu ndi awiri wonse analizidwa mwakamodzi inu mukuona ndipo chotero ife ine ndikufuna ndidzatengere izo kwa mtsinde kusanati kudza kwake ngati kapena kupita kwanga kapena chilichonse chimene chingakhale chili ngati ine ndingakhoze tikono ngati ife tichita izo ye ife tidzakudziwisani inu patsogolo pa nthawi ndipo mwina ndiye monga ife tikuona mawa uno maholo odzazidwa ndi makoma ndi pozungulira ife tidzayesa ife tinawo malo tsopano amene ife mwina tingakhoze kuwapeza ku mtunda uti iwo amakhalamo pafupi anthu 3 ndipo iyo ndi nyumba yolangwiriramo yabwino ya sukulu pa mtunda pathu pomwe pakuno ndipo malipenga asanu ndi awiri ife tidzayesa kuwalalikira iwo ku mtundako ku sukulu imeneyi ndipo iyo idzatipasa malo ambiri okhalamo inu mukuona chotero ife tidzakhoza kuwatengera anthu mkati ife tikufuna tikudziwiseni ku New York ife tinali ndi nthawi yodabwisalasi moyanguliramo mwa a Morris kumeneko ife timayenera kuchita mawabweza wanu usiku uliwonse iwo anali atadzadzanamo moto munthu yemwe anali mwini wa malowo mkulu wozimisa moto akanatseka malowo uko ngati ife tikanawalola iwo kumayima atadzadzanamo chotero ndiyeno ife timachita kuwabweza iwo ndipo anthu kunja pa nsewu akuyenda chokera ndi kufika mu nsewu akupemphera kuti wina atope ndikuyimirira ndikuchokako kotero kuti iwo akhoze kulowamo ndi kudzapeza pokhala mwaona munthu mmodzi yekha iwo amangodilirira kunja uku munthu mmodzi kuti alowemo ndipo yemwe ali wotsatira pa khomo ndiyeno iwo amamulola uyo kulowa monga choncho pamene wina ayimirira ndi kutuluka atayenera kumapita kwawo molawirira chabwino iwo amakhoza kulowamo ndi kugawana mochuluka chomwecho amenewo mukuona iwo amabwera ndiyabwino kwambiri gulu labwino la wanthu ndipo ine ndikukhulupirira dziko mpingo wa chikhirisitu uli wa njala kwa Mulungu tsopano ine ndili ine ndili ine ndikudalira izo zikomwe inu mbale ine ndikudalira kuti Mulungu atipasa ife mwa inu pamene ife tingakhoze kubwera palimodzi ndikakhala nawo malipenga asanu ndi awiri otsirizawo ine ndimakonda kukhala wotsogozedwa kuti ndichite zinthu izo chotero kuti inu muzidziwa ndiye pakadziwisa wa amuna amalonda mwachizolowezi chapter 12 ine ndikuganiza iwo anati anali nawo paliponse kuyambira 50 mpaka 100 pakadziwisa wawo ndipo mmawa umenewo iwo anagulitsa matikiti 1700 ndi kuwalola malo onsewo mkati kuti adzazise malowo mpaka kunja ndipo mpita uliwonse ndikuzungulira makoma ndi mwamba ndi pansi pa masitepe munali mutayima wanu ndipo atumiki wena amaudindo apamwamba ansembe angapo ndi wena otero anali kumeneko kuti adzamve uthenga ndipo chotero ine ndamva ine ndikukhulupirira izo natandizapo pangono izo ziyenera kuti zinachita zina zochuluka zina mwabwino kuposa momwe ife tikanaganiza kuti tikanakhala zili tsopano ndiye usiku uno ife tatitikhale ndi kuthenga usiku uno ambuye akalola pa phunziro la momwe za zikhalidwe zanu ndi khristu ndipo tsopano izo zita iwo ukhala waufupi ife tikufuna tisayambe ine ndikufuna ndisakhale pa nsanja pa 7:30 ngati kodi ndi nthawi yanji yomwe mwachizolowezi kumayambira pa 7:30 ndipo ine ndizakhala pa nsanja pokwanira 7:30 ndipo izo ziyenera kundichotsapo ine pofika 8:30 ngati ambuye alola ta ine basi ine ndizangokhala mofunira monga ine ndingakhozere ndipo ine siyamba kuphunzira ndiye chinthu china ndicho pakhoza kukhala alendo wena akumva anthu akuseka kwa ine ndimayesa kuthawapo pano koma ine ndingakhoze kuchita izo izo zikukhala ngati ine ndikuyembekeza izo sizikumveka mosinjirira koma amayi wanga ankakonda kunena kuti pamene wanthu abwera palimodzi chotero izo zimakhala ngati manyusi pa mchewere mmawa wozizira inu mukudziwa iwo ndi okhuthala ndipo amayendelera mwapang'ono ndipo chotero pafupi momwe izo zilili ine ndimayenda motedwa mumauthengawa chifukwa kutsekemera kwa mzimbe za mulungu mukudziwa kumakhala ngati kumatikhathamiritsa ife palimodzi ndipo ine sindili sikanati ndizifuna izo mwanjira ine iliyonse ine ndikungofuna izo mwanjira imeneyo pamene ine ndikukumbukira ife tinkakonda kuyima ndikumayimba nyimbo ija zodala chikhale chimango chimene chimamanga mitima yathu muchikondi cha chikhristu chiyanjaniso cha malingaliro achibale chili chonga icho chakumwamba mwaona pamene ife tisiyana tipita kwina izo zimatipatsa ife kupweteka kwa mkati koma ife tizikhalabe olumikizana mu mtima ndikuyembekeza kudzakomana kachiwiri ndipo ine ndikudalira kuti icho tizikhala nthawi zonse tathu cholinga chathu pano ochuluka aoyera akale awo agona chiyambireni koma ife tikanali olumikizana mu mtima ndipo ine ndikuganiza kuti masomphenya aja mmawa uja pakuwaona iwo uko ndi wodalisidwa ndi ulemerero wa thunthu la unyamata la mwamuna ndi mkazi akumaoneka apobe monga iwo ankachitira kuno pamene iwo anali kuno pa dziko lapansi ine ndikuganiza iwo akuyembekezera kudza kwathu tsiku lina ife tidzalumikizana nawo mulungu akalola tsopano ine ndipo kumbukirani utumiki utumiki wa nyimbo udzayamba 7 koloko usiku uno m'malo mwa 7:30 ndipo sabata ya mawa ndi ku Shreveport Louisiana ndi uko ku Life Tabernacle Shreveport Louisiana ndipo ine ndikuganiza iwo akuyesera kuti apeze moyankhuliramo woloka msewu mbale muwu anayitana usiku watha anati iwo ndi msonkhano waukulu wapachaka ndipo iwo akuyembekezera chikhamu chachikulu cha wanthu ine ndikufuna ndipereke umboni waung'ono ine ndisanati ndiwerenge malemba dona anali atakhala muno tsiku lima uko kunali ndikuuzeninu kukopa kumene kumakhala wina akamamupempherera mzake ine ndinangopezeka ndikuyang'ana m'musi ndipo ndinamuona dona wina ine basi Maggie Cox mkazi wa mbale Rodney Cox wakhalapo ndipo sabata yatha ine ndikukhulupirira iyo inali pamene ife tinali muno mzimu woyera unali ukupereka kuzindikira za mu mtima kudusa mnyumbayi inu mukudziwa momwe anthu amanenera ndipo iye anali atakhala iye wakhala omwe pano tsopano koma iye anali kupitirira apo kwina kwake ndipo ine ndinayang'ana uko ndipo uko kunali dona yemwe anayitanidwa yemwe anali ndi matenda a shuga ndipo madzi anali ndipo mumasomphenya anali madzi ndipo madzi anali atayimapo ndipo komabe ine ndinayang'ana pansi ine ndinamuona iye ndipo izo zinali ndipo ine ndinaganiza ndipo ine ndinayang'ana kuti ndimuone mkazi wina uyo ndipo madzi anali mumasomphenya koma kuwala unali pa mkaziyo chotero ine ndinayang'ana ndipo ine ndinaganiza chabwino ngati ine ndimuyitana madzi iwo ati zedi uyo zedi wina wowadziwa iwo akanati bwanji iye mwamuna wake alibasi m'modzi wake abwenzi yake apachifua yuamakhala limodzi amagona limodzi amasaka limodzi ndi ndichilichonse zedi ndizo iye akanazidziwa izo koma madzi sanali kuzidziwa izo koma ine ndinamuyitana dona winayo yemwe anali ine ndikukhulupirira anali mlongo wochokera ku Chicago monga ine ndinazidziwira izo patsogolo komano panabwera kuti mwa iye pakitari iwo anali kupereka kuyesa kwa matenda a shuga ndipo iye anali ndi matenda a shuga kotero iye anali pansewu wake sana kupita kuchipatala chifukwa cha izo ndipo kotero pamene iye anatchula izo ndiye ine ndinafika pa kukumbukira kwake kwa izi ndipo ine ndinati bwerani kuno mlongo madzi ndipo ndinamuwuza iye za momwe iye anali kuchitira dzanzi m'manja mwake ndi kumvelera kwake koyipa kwenikweni ndiwona wang'ono amagwira ntchito usana ndi usiku pafupifupi kumtunda uko kwa mayi wang'ono womvera kuti azimuthandizira mwamuna wake kulipirira nyumba yawo yomwe iwo akuyesera kuyimanga ndipo iye ndi mlongo wake wang'ono Nelly ndi khale uyo ndi mchimwene wake wa Rodney mkazi wake ndi onse aiwo amagwira ntchito limodzi mu mafakitari awo uko molimbika basi monga iwo angakhoze kupitira ndikupirira chitonzo iwo amalola tsitsirawo kumakula ndi kuchotsa zodzipaka zinthu monga izo pamene anakhala akhristu ine ndimakhulupirira kupereka chiyamikiro kumene kukuyenera chiyamiko ndipo ine ndichudi ndinawo malo otentha mu mtima mwanga kwa akazi awiri ang'ono amenewo ndiyeno ndinamutenga iye padzanja ndipo ndinamupempherera iye ndipo iye anapita uko ndipo iwo sanakhoze kukapeza chisonyezo matenda a shuga paliponse iwo atha yotero chonayo wakhala momwe muno pena pake yomwe anayitanidwa ndipo iye anali mlongo dzina lake Bruce ine ndikumuona iye mawa uno koma iye anali nthawi zonse iye ali mochuluka kwambiri mkazi wopemphera ndipo mkazi uyu anabwera mmenemo ndi inali nthawi yotsiriza yomwe ine ndinali kuno ndipo panalibe makadi apemphero anaperekedwa kapena kanthu chotero panakhoza kukhala aliyense panalibe mzere wa pemphero yotero iwo basi mzimu woyera unkangoyitana pawomvetsera ndipo abiti Bruce wang'onoyu iye anali anachiritsidwa kammodzi iye mwini ndi khansa ndipo iye nthawi zonse amangokhala ndi kulemedwa pa mtima wake pa chawina wake ndipo iye anali akungopemphera ndipo kunali dona wochokera ku luzi yemwe anali kufa khansa mu mmero ndipo pamene iye anali kupemphera mzimu woyera unapita mpaka kwa mkazi ameneyo muyitana iye ndi chilichonse chimene iwo unachita unamuza iye yemwe iye anali unamuza iye kanthu yemwe iye anali ndi chomwe vuto lake linali ndiza iye kuti ali ndi khansa ndipo unati iye akhala bwino ndipo dona wang'onoyo anapita ku nyumba ngasiku pang'ono zitachitika izi iye anangoyamba kubanika mwaimfa pafupifupi basi mmero wake unatupa mpaka mmwamba iye anapereka kukhosomola kwakukulu ndipo khansa inalumba nkutulukamo ndipo iye ali wangwiro mwaona nchani chinachitika ndimukuona nofuwo iwo weni nchotupa chimene chili ndi moyo mkati mwake mwaona khansa yomwe imabwera kuchokera ku mawu kayankhulidwe ka asamankhwala ndi nkhanu chimene timatanthauza chili ndi miyendo yambiri monga nkhanu yomwe inu mumayipeza ku nyanja ndipo iyo imayamwa magazi anu kuchokera kwa inu ndipo chophuka chotupa ichi mu mmero wake chinali icho chinali chimene chinali kuchita tsopano onani ine sindili kuchita ndi chophukacho ine ndikuchita ndi moyo umene uli mu chophukacho mwaona moyo umene uli mu chophuka ndi umenese tili kuchita nawo mwaona mu dzina langa iwo adzatulusa ziwanda mawu oti mdiyerekezi ndi mzunzi monga wathupi ndipo uyu anali mdiyerekezi ndiyeno pamene moyo unatuluka mu chophukacho ndithudi izo zinalola chophukacho kuyamba kufufuma basi monga galu wang'ono yemwe wagundidwa kamsewu china chake monga ichi umusiye iye agone apo mu dzuwa kwa masiku angapo ndiye ndipo iye amafika pawiri usinkhu wake chabwino ndi chimene chinali mupangisa mkazi wang'onoyo kudwalika nthawi zambiri ine ndafotokozapo izo ngati iwe udwalika ndi chizindikiro chomwe kuti iwe wachiritsidwa inu mukuona ndipo chotero izo zinali kumangofika oyipira nthawi zonse ndi kumamubanikitsa iye Chipa icho chinali kumatupa. Ndipo koma icho chinali chitathothokapo. Moyo unali utathoka mwa icho. Ndipo iye pokosomola monga choncho inu mukuona. Monga choncho chinadumpha chinadzipoka ndi masuka kwa mnofu wake wina wonse. Ndipo chinthu chakufacho chipilokha lopanda moyo mwa ilo cancer itachokamo. Inalumpha ni tulukamo. Mwaona nakwera kunja. Chotero ndomwe chipilo chinatulukamo. Uyo sanali mdelekezi ankatulukayo. Iyo inali nyumba yomwe iye anali kukhalamo. Iye anatulukamo chifukwa cha chikhulupiriro cha mkaziyo muzomwe zinawuzidwa kwa iye. Podziwa kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero kwa nthawi zonse. Chimene chinayipha cancer chinatulutsamo moyowo. Tsopano iye akanakhoza kupita akanabwerera kwa dokotala. Ndipo adokotala akanati zamkuti chinthucho chili pomwepo basi. Mofanana monga icho chinalili nthawi zonse. Koma uko kunali kulondola. Kophukacho chinali apo. Koma osati moyo sunali apo mwaona. Tsopano bwanja apo pakanakhala pena pake pamene icho chikanakhoza kuchita kupambukidwa.
That's a picture of a girl that passed from Mrs. Baker from over at Springville, Indiana, and she, this is an enlarged picture that she passed out.
Udi jo ndi chithunzi jo. Pano pali chithunzi cha chophuka chochokera kwa Kazabeka aku Springfield, Indiana. Chimene anachipambuka pambuyo pa pemphero. Ndicho chithunzi chake mwaona. Ilo ndi thupi lomwe mdelekezi ankakhalamo. Basi monga inu muli moyo mchitindi limene inu mukhalamo. Ilo linakhoza kukhala laling'ono, lalikulu, lamutu wofira, lamutu wakuda. Chili chonse chomwe lili. Mwaona mdelekezi mwina akukhala muthupili kapena Khristu akukhala muthupili limenelo. Chabwino ndiye pamene moyo uchoka mwa ilo ndilanu linali pa dziko lapansi pano mukuona. Koma moyo suli umo. Pamene moyo unachokamo thupi linali lili pomwepobe. Ndiyeno ilo linathothoka ndi lichoka muthupi lake. Ndipo linatayidwa kunja thupilo linatuluka. Koma ngati ilo lili mumalo omwe silingakhoze kutulukamo, ndiye mtima wanu umayenera kumachitenga chinthu chakufacho ndi kumawayeresa magazi. Nthawi iliyonse yomwe iwo ukugunda. Izo zimayambisa malungo ndi zina chilichonse sandi matenda inu mukuona. Ndipo mtima wanu uyenera ine ndikuganiza mtima umawayeresa magazi pamene iwo akudutsa. Ndikulondola uko mulungu tawo ine ndikuganiza uko kulondola. Mtima pamene iwo umagunda iwo umayeretsa. Namino inu mukudziwa ndikwinanso wakhalapa. Kutsogolo kwa iye iyere umatenga ndipo zomwe zimayambisa malungu kuchokera kumatendawo iwo umawatenga matendawo ndi kuyenderesa malungowo. Tsopano wanthu inu mukuona ndi chikhulupiriro chanu chikumvelera kwanu konse chikanthu kaya zinthu zomwezo ngati dzanja langa zilili lowongoka izo zilibe kanthu kammodzi pochita ndizo. Ndi chikhulupiriro changa chimene chimachita izo. Mwaona patsogolo pathu pomwe ife tikuona thunthu la munthu wotilisidwa mwa ngwiro mwa chikhulupiriro. Ndiyeno ife timangopanga stepe ndi stepe mpaka ife titasaponda mwa munthuyo yemwe ndi kumangoyenda mopitirira limodzi ndi izo. Mwaona zimenezo ndipo icho ndi chimene chimachititsa chikhulupiriro chanu osati kumvelera kwanu. Chikhulupiriro chanu chimachititsa izo. Matsogozo ndi matamando akhale kwa Mulungu. Kuno mphindi yokha ya pemphero ndipo ife tili ndi chithunziro pano chimene ife tikufuna kuti tereke kulingalira kwa ilo ndi nthawi yochepa yomwe Ambuye angachite nafe molingana ndi izi. Ndipo tsopano ndiyeno ngati wena inu muyenera kuti mupite mmawawulo ndipo simukhalapo mu msonkhano wa madzulo. Mbuye akalola ine ndikufuna ndisakhalenso kuno. Banja likubweranso sabata la Christmas. Ndiyeno la Mulungu itatha Christmas. Ambuye akalola ine ndikufuna ndisalalikire uthenga wanga wa Christmas pano pakati la Mulungu pambuyo pa Christmas. Ambuye akalola kuti udzakhala wopempha pa msewu. Chotero tiyeni tiweramise mitu yathu tsopano ndipo tireke pemphero tisanati tiwerenge nkhaniyi. Ambuye Yesu khalani inu pafupi nafe basi pa nthawi ino. Ndipo ife tikudziwa kuti zovuta mutsakisi yathu yaing'onoyi ndi pamene ambiri ayima. Ndipo ife tili pano osati chifukwa cha wofuwofu wa malo zomwe zikutipatsa ife wofuwofu mwathupi chifukwa iwo ndi awofuwofu. We're here because we see you, Joe, and we're here because we feel your presence.
Pilato anaona kuti iye sakanapindula kanthu, koma kani, kulipo koso linali kupangidwa.
yanatenga madzi ndipana samba manja ake pamaso pa khamulo nati ndine wosachimwira mwazi wa munthu wolungama uyu onani ndinu pa izo iye anayankha anthu onse ndipo anati mwazi wake ukhale pa ife pa wana wathu ndiye iye anawamasulira Baraba wa iwo ndipo pamene iye anamkwapula Yesu anampereka iye kuti akapachikidwe ndithunzi tachisoni bwanji ine ndi chankhani ya izi ngati inu mukufuna kuzilemba izo mwanjira imeneyo kapena kuzitsa izo icho ndipo mwina tepi ifunika kuti ikhale ndi mutuwu ndichite naye chiyani Yesu wotchedwa Khristu ndipo phunziro limene ine ndikufuna kuti ndiligwirise uwo utakhala kale mutu ine ndikufuna kuti ndigwirise ntchito phunziro ndi Yesu mmanja anu muli ndi Yesu mmanja mwanu inu mukanati muchite chiyani kuoneka chathu tikuyambira mawa uno mubwalo la chiweruzo kumene Pilato kazembe anali atayitanidwira pachooneka kuti achitepo ndi kupanga chiweruzo uwo unali mmawa molawirira usanafike kuwala kwa tsiku ndipo iye anali atasokonezedwa kutulo take ndi ndipo anayitanidwira kuti abwere adzamve mulandu wa munthu uyu iyo inali nthawi yakupachikidwa kwa mbuye wathu ndi mpulumutsi Yesu Khristu iye anali iye sanachite kanthu monga iwo samakhoza kumupeza iye ndipo iye anali atayankha chilichonse iro inangokhala ola momwe izo zinkayenera kuti zikhale mwanjira imeneyo palibe kanthu kamene kangakhoze kuchitika popanda kukhala china chake kuseri kwa icho choti chipangise izo mwanjira imeneyo payenera kukhala chifukwa china kwa chilichonse kuti chichitike kwa icho chimapangitsidwa ndithudi ndi mzimu umene uli mu zokhalapo ndi mwa wanthu okhalapo ndi zina zotero pali chokupangisa chopangisa cha izo ndi chicholinga ndipo pamayenera kukhala pali chifukwa ndipo ichi kwa chomwe izo zinkayenera kuti zichitikire kwa munthu wamkulukulu uno yemwe anayamba wakhalapo pa dziko lapansi kapena akanakhalapo konse moyo pachomwe chinachitikira mwanjira iyi chifukwa inali nthawi yoti izo zichitike maona izo ziyenera kukhala chotero ndipo panali popanda njira yozithawira izo iyo inkayenera kuti ikhale nthawi imeneyo ndipo Yesu anali atabwera pa dziko lapansi ndendende basi momwe mawu a Mulungu anali ataneneratu kuti iye akanadzabwera iye anachita ndendende basi chimene mawu ananena kuti iye akanati achite iye anakhala moyo ndendende basi ndipo Mulungu anadziwisa kapena anaonetsera mbewu ya nthawi imeneyo tsopano kumbukirani Mulungu Baibulo limayambira mu Genesisi ndipo limapita ku chivumbulutso tsopano pano pali phunziro lomwe ine ndikufuna kuti inu mulimvetse kuti onani mumbado uliwonse izo zakhala zitayankhulidwa ku Baibulo zachinthu china chake chodzachitika mumbado uliwonse monga Danieli anaona anatanthauzira loto la Nebukadinezara momwe maufumu a mitundu akanati adzabwereremo ndi momwe iwo akanati adzapitire pansi ndi momwe iwo akanati adzatulukire ndipo aliyense wa anthu amenewo mu mitundu imeneyo ndi mafuku amenewo mphamvu za mitundu izo zomwe zimalamulira zalamulira dziko zachita ndendende basi mwanjira yomwe masomphenya anati iwo akanati adzachite pamene Nebukadineza mutu wa golide unatengedwa ndiye Amedo Persia anabweramo ndipo chikhalidwe cha iwo malingana ndi chikhalidwe cha zipangizo ndi molingana ndi zomwe mneneri ananena ndendende basi Nebukadinezara mutu wa golide umene uli waukulukulu ndi woyamba waufumu ndiye Amedo Persia pokhala siliva yeno kupita m'musi mpaka mu ntchafu za pokhala za mkuwa ndipo chitsulo chilichonse kuyamba kulimbiralimbira golide pokhala wofewesetsa ndipo zikusilizira mu chitsulo chomwe chili cholimbitsitsa cha zonse izo ndicho chitsulo Tobano uli wonse wa maufumu amenewo ubela musi ndende basi wachikhalidwe omwe mneneri anati iwo akanati adzachitire ndipo kodi iye anali kuchita chiyani iye anali kupesa mbewu kuti mafuko aziyang'anira ndipo nthawi iliyonse yomwe ufumuwo unayambisikira umo iwo unkayenera kumachita molingana ndi zomwe mawu awo ananena ndiye mesiya anali woti abwere woonekera ndipo pamene khristu abwera poonekera iye ankayenera kuti ayankhire mawu aja a mulungu omwe anali woti adzakwaniritsidwe amene mneneri anawayankhula za zomwe iye akanati adzachite mose anati iye adzakhala mneneri wofanana ndi ine ndipo ngati inu mukanati mukhale ife tikanakhala nayo nthawi kuti tifanizitsire izo mbuyo ndi kusonyeza basi momwe zinalili mu nthawi yoyamba iyo pamene israeli anali mu msinga ndi igupto za momwe mose anabadwira wosamvetsetseka mwana wododometsa ndi momwe iye yanadzerapo ndipo analeledwa ndi momwe iye anapisidwira mu mancheza ndi momwe iye anakhalira mtsogoleri anapita ku mapiri ndipo anakatenga lamulo ndipo anabwelera m'musi ndipo sanali mtsogoleri kokha koma anali wansembe ndi mfumu ndi kazembe zinthu zonse izo ndi momwe izo zinayimiridwira basi ndi khristu ndendende ndipo mose anati ambuye mulungu wanu adzawusa mneneri wonga ine mwaona tsopano pamene khristu anabadwa israeli anali kachiwiri mu msinga ndi ufumu wa chiroma ndipo kodi iye anali chiyani anabadwa mwana wododometsa ndi wosamvetsetseka momwe iye analeredwera momwe iye anapitira mu mapiri ndipo anabwera m'musi nati inu munawamva iwo akunena aja anthawi zakale inu musati muziba inu munawamva iwo akuti inu musati muzichita chigololo koma ine ndikuti aliyense yemwe ayang'ana pa mkazi mpaka kumukhumbira iye wachita kale chigololo wopereka lamulo mukuona ndi mfumu wansembe mneneri ndendende basi monga iye chotero zinthu zonse izi zinkayenera kuti zikwaniritsidwe ndipo pamene dangayilo liliyapo kwa moyo wa mesiya pamene izo zinatsimikizidwira mwangwiro tsopano ili likhoza kukhala phunziro lotsiriza lalitali lomwe ndalipunzitsapo kwa kanthawi ine ndikufuna inu kuti mulimvetse ilo mwatcheru tsopano pamene mawu ayankhulidwira kale pa mbado wina wake uwu pakhala pali wina atawuke poonekera yemwe ati awakwaniritse mawu amenewo chifukwa mulungu wawayankhula iwo ndikutsimikizira kwa mawu oyankhulidwa ndipo yesu anakwaniritsa choyeneretsa chilichonse ndipo anali mmawu otsimikizidwira monga mesiya ndendende aliponso mawu anayankhulidwa mu baibulo pa tsiku lotsirizali mawu amenewo ayenera kubwera nakhala moyo ndipo ife tikupeza pano kuti pamene mu masiku a ambuye wathu mpingo unali utamukana kale iye asanafike ku bwalo la chiweruzo la pilato iwo anali atamukana iye kuchokera pa tsiku lomwe limene utumiki wake unayamba kuti azinenera ndi kuwawuza iwo choonadi cha mawu ndiye iwo sankakhoza kuzimvesa izo momwe iye pokhala munthu akanakhoza kumadziwa zomwe zinali mu mitima ya wanthu iwo ankadziwa mochepa kuti mawu ndiwo mulungu ndipo mawu baibulo limati ali wozindikira za maganizo ndi zolinga za mtima ndipo iwo ankafuna kumamutsa iye mzimu woyipa ndipo iye anati ine ndikukhululukirani inu pa izo koma pamene mzimu woyera ubwera kudzachita chinthu chomwecho kuti muyankhule mawu mowutsutsa iwo timudzakhululukidwa konse ndipo zinthu zonse izi zomwe iye anazinenera kuti zidzakhale mu tsiku lino china chake chiyenera kuzibweresa izo ku moyo koma pamene izo zabweretsedwa ku moyo izo zidzakhala zosiyana kwambiri kuposa momwe wanthu akuganizira izo kuti zili mpaka izo azango kala ali osangilo oka, ali azazione izu.
Nawi zonse,
osangilo oka, yochi inzu toka domwe ziti, azazione izu. Sipa iyo, ali osangilo andi ozoze duela, kuti azione izu. Torero, izo sizinga koze, palibe njira ina. Yesu anati, ilusi munga koze kubela kwa ine. Palibe mundanga koze kubela, kupatula atate wanga, ata mukoka iye. Bonsa amene iye wandipasa ine, adzaza kwa ine. Mwaona? Mwaona. Torero, panalibe njira ili yonse. Yanati, inu mulinao maso, jiko inu, simu kukosa kuona. Makutu, inu, simu kukosa kumva. Anati Yesaya analosera bwino za inu. Maona uneneri wa Yesaya ukutulukira yapo. Uli kupangidwa kuonekera. Musadi muiwale izo. Pano kapena wambetsela tepi. Kunima wa Mulungu ayenera kuonetseredwa. Mulungu alivoka kamizidwa kuona kuti iwo achita izo. Basi monga Yohane Mbatizi anazozedwera tu kuti azasogolere kuza kwa Khristu panayenera kuti pakhale munthu wina atawukapo kuti atenge malo amenewo. Mawu amenewo ayenera kuti akwaniritsidwe. Ye pamene Yesu anabwera monga Mesiya wodzozedwa ndipo anachita ndende basi mene mawu a Mulungu anati iye akanati adzachite. Ndipo apobe Ayuda anali kuyang'anira china chakenso mfumu kubwera ali ndi ndodo yachitsulo mdzanja lake zomwe zinali kutali mtsogolo koma iye anakwaniritsa mawu aliwonse uko tsiku lina mu Kaperenawo pamene iye anatenga lemba ndipo anawerenga kodi inu munazindikira iye anangowerenga gawo la lemba limenelo yeno iye anayika bukhulo pansi ndipo anati lero izo zakwaniritsidwa pamene iye anali woti alalikire chaka cha chisangalalo. Tsopano nchifukwa chani iye sanawerenge lonse ilo chifukwa izo zinali zakudza kwake kwina. Iwo analibe kusowa kuti adziwire izo. Iwo anali ambado pamene iye adadzadze koma mbado umene iye analimo chifukwa chake iye anakhoza kunena lemba ili lakwaniritsidwa lero mumaso anu pomwe pano inu muli kuliona ilo kuti alalikire nyengo yovomerezeka ndi kuimanga mitima yosweka ndi kuchiritsa odwala ndichimene iye anadzera onse awo anali woti adzabweretse chiweruzo kwa mitundu ndi zina zotero. Totero izo zikudza kenako. Mwaona a mitundu anayenera kuti amukane iye choyamba. Tsopano pakupachikidwa pamene ife tili lero papunziloli la Yesu m'manja mwathu. Mawu a Mulungu anali adasimikizidwira bwinobwino anali adasimikizidwira mobwerezabwereza kuti iye anali yango la kwa mawu a Mulungu pamene kuti alembi inu mukuona Mulungu anali atawayala kale iwo kulola utumiki uwaphunzire iwo koma inu mukuona iwo amatenga mawu a munthu wina wake pa izo gulu lina la wanthu. Iwo achititsidwa khungu kwambiri kuchoonadi kuti pamene choonadi chiperekedwa iwo amalephera kuti achione icho koma inu mukuona Mulungu ali wolungama. Iye anali atazilemba izo uko iye anali atazilemba izo mubuku umu momwe zomwe zikadati zidzachitike lero. Torero izo zidzakwaniritsidwa koma enawo amene sali wozozedwera kuti azione izo sadzaziona konse izo. Ndikuona iwo iwo anali atawasokoneza iwo onse ndipo ndimomwe iwo anali nazo izo apo iwo sanali kudziwa konse kuti uyo anali iye ndipomwa zizindikiro zoti iye anali mtumiki wa nthawi imeneyo panalibe wina akanazikana izo. Mneneri wake anayankhula za izo iye anati ine ndiyenera kuti ndichepe koma iye azikula ine sindili woyenera kuti ndimasule nsabato zake koma iye wayima pakati pa inu tsopano anatero Yohane. Ndipo iye abwera ndipo nkhwangwa yayikidwa ku muzi wa mtengo ndipo mitengo yomwe sikubala chipaso itosedwako ku nkhalango iyo kapena kuichosa ku munda wa mpesa kapena ku munda wa zipaso iwo tukhala aponso. Tomana ife tikupeza kuti zinthu izo zinkachitika ndende basi momwe iye ananenera iye ankakhoza kuzindikira maganizo awo Muntima mwao yanali mneneri
kiri
dolse mneneye ananenera tu
kajidika
ndende basi mumweye ananenera izo ine ndikupita ku Yerusalemu kumeneko ine ndikaperekedwa mmanja mwa wanthu ochimwa kwambiri
boiwo
akamuzunza iye moipa
boiye
akapachikira ngopa tsiku lachitatu iye akauka kachiwiri
omana
tione kuti inu musamuze munthu wina izi Kwa iye, anajidisa izo kungu kwa iyo, kuri iyo, kana zimbese izo, mpaka izo, zinali, zita kwa nilitsidwa. Ona nindawi zambiri,
kuri iye,
ama dirola ite, kukala kungu, mpaka ora, imene ipetili nako kusowa, kwa izo.
Iye,
akutirola ite, kukala kungu, kwa zindu zoma ite, tukuziona lelu.
Kauti,
ndinondi ora loma ite, tukuzisowa izo, kuri zisimigizile, tiku loma ite, tirimo, maona. Makolo
watu
sanka zidziwa zinthu izi. Bible limanena kuti iwo sakana zidziwa izo. Iye anali atazidisa izo ndipo mu masiku osiriza izo zikanati zidzaululidwire kwa ana a Mulungu. Kapena kupanga,
iwo
akanati adzaonetseredwe kuti uonetsedwe ulemelero wake ndi matamando wake pa dziko lapansi.
Ngo
zonse zomwe Daniele ananena za masiku otsiriza.
Momwe
kuti iwo amene amudziwa Mulungu wawo akana dzachita zochuluka.
Ndi
basi malemba ochuluka kwambiri akumangirizana mu tsiku lino limene ife tili kukhalamo.
Ndi
momwe kuti nthawi zoyipa izi
zonyenga
zikanati zidzakhale pa dziko lapansi. Ndi ndendende basi zomwe ife tikukhala nazo tsopano zikukwaniritsa izo.
Iwo
Iwanali atapasuwa mwayi kuti amuone iye ndipo koma iwo anamukana Mesiya wawo yemwe.
Ndipo lero
ndi chinthu chomwecho kumene ife tapasuwa mwayi
kwa
Mulungu sangakhoze kuweruza popanda choyamba kukhala wolungamitsidwa pa chiweruzo chake.
Tsopano
ngati inu mutamuza munthu wina wake akupita motsika ndi msewu akuthamanga, inu mukanakhoza waimitsa iwo nkuti apo pali dzenje munsewu kumusu.
Ngati
inu muti mupitirize muliwiro limenelo inu mukaphedwa. Ndipo iwo nkuti zamkutu, ine ndikudziwa zomwe ine ndikuchita.
Yenu
mukuona magazi sangakhoza kukhala pa iwe
pa iwe
wawachenjeza iwo bwinobwino
tabwino
Mulungu amachita chinthu chomwecho ndi mawu ake. Iye amawachenjeza anthu bwinobwino za chiweruzo chobwera
ndipo
amasonyeza zizindikiro zake
ndi
zodabwisa zomwe zinanenedweratu mu Baibulo kwa mbado umenewo.
Iye
amasonyeza izo ndipo anthu amangoyenda pamwamba pa izo pomwe.
Izopeka kuti
munthu apite ku Gehena.
Munthu
amamenyera njira yake popita ku Gehena. Odzalo yamba limene inu
munamba
mwenena, inu munkadziwa kuti izo zinali zolakwika.
Ndudu
yoyamba yomwe inu munayamba mwasuta, inu munkadziwa kuti zinali zolakwika. Choyipa choyamba inu munachitita, inu munkadziwa icho chinali cholakwika.
Koma
muchikumbu mtima chanu chinkakuwuzani kuti mukulakwa. Koma inu munkango pitiliza kuthamanga kudusa pakuwala kofira, kuthamanga molumba pa zotchinga.
Ndinu
osasamala, inu mufuna kumachita izo muli monse kusonyeza kuti ndinu munthu wina wamkulu. Maona, koma kumbukirani inu mukumenyera njira yanu kupita ku Gehena. Tizopheka kupita ku Gehena. Inu mumayenera kuti mukane choonadi. Inu musanachite ngozi. Inu mumayenera kuthamanga pakuwala kofira. Inu
musanachite
ngozi. Inu mumayenera kuti kumusiuko munsewu. Inu muyenera machenjezo omwe anayikidwa mwamba umo. Koma inu mulinayo njira yanu pa izo. Munthu alinayo lero.
Ndipo
iye amadziwa mochuluka kuposa wina aliyense.
Ndipo
iye safuna kumvesera ku zizindikiro ndi machenjezo a chiweruzo chobwerapo ndiwo amene akumukana Khristu.
Tsopano
zindikirani ndi chomwe iwo anali akachira njira mʼmalo mwa Khristu uyu.
Tsopano
taganizani za mpingo wa tsiku lija, khungu la iwo.
Iwo
anali atamukana
wakupha
poyera Baraba, munthu yemwe anali atasimikiziridwa
kuti ndi
wakupha. Ndipo anali kwenikweni akuyembekezera chiweruzo chake.
Ndipo
iye anali atasimikiziridwa kuti ndi wakupha.
Ndipo
anali munthu woyipa.
Ndipo
kungoti chifukwa kuti kuli moyo wa Yesu
chomwe
iye anawatsutsa iwo. Yanati, ndani mmozi wa inu anga kose kutitusa ine za chimo. Chimo, kusakulupirira. Ndani inesi ni kutita nchito za tate wanga, diye, musadi muzindi kulupirira ine. Ndani inesi ni naguze ni nutona di chalemba. Chipo lemba, linayangula za ine, loka. Kukuza ni malemba ya na paudimwa iwo inu mumaganiza kuti inu mulinao moyo wa muyaya. Kwa iwo ndi amene akuchitira umboni zaine mumbado uno. Kuma iwo anali iya kuzipanga yekha Mulungu. Iya kuzipanga yekha china chake. Iye sankapanga kanthu. Mulungu anamupanga iye Mulungu. Iye anali Mulungu. Iye anali kukwaniritsa kwa lemba. Iye sanazipange konse yekha tili tonse. Mulungu anamupanga iye chimene iye anali. Ndikondi iye, ndi chifukwa ilo linali ola lakuti mawu amenewo akwaniritsidwe. Kotero koma, iwo sankakhoza kuwaona iwo chifukwa iwo anali otsutsa malingaliro awo achipembedzo. Zomwe iwo anali atamanga pa za Khristu. Ndipo izo zinali zochititsa khungu kwambiri kwa mawu. Komano ndipo, pambali pa izo kuti amutosepo munthu uyu, iwo ankayenera kuti amuvomereze wakupha wotseza pagulu naponso. Icho chinali choyipitsa kwa akumeneko, choyipitsa kwa iwo, wakupha ankayenera kumulandira uyo chifukwa kuti amukane Khristu. Boma munali yense kapena mkazi, asanavomereze cholakwika, iwo amayenera kuti akane cholondola. Pali zina chake pachilengedwe. Tili ndi lamulo kwa icho. Kuti iwe umayenera kuti ukane chinthu cholondola, iwe usanati ulandire chinthu cholakwika. Monga ine ndango bwelezera kumene kuti udzilese kunena bodza iwe. Iwe unanena bodza motsutsa kuweruza kwako kwabwino. Iwe unanena bodza motsutsa kumbuntima chako. Iwe unanena bodza motsutsa chimene amayi ako kapena makolo ako anakuphunzitsa iwe kuti uzichita. Kapena ngakhale chilengedwe icho chomwe chimakuphunzitsa iwe kuti usamachite izo. Choncho chotero iwe kuti ukane choonadi, iwe umayenera kuti uvomereze bodza, ndipo iwe umayenera kukana choonadi, iwe usanati uvomereze bodza. Mwaona? Chotero umo ndi momwe anthu awa anali atachitira. Iwo anali atachikana choonadi, ndipo iye anali choonadi. Ine ndine njira, choonadi ndi moyo. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawuwo anali Mulungu. Ndipo mawu anapangidwa thupi, ndipo anaonekeredwa pamaso pathu mu Timoteyo woyamba 3:16, popanda kutsutsana chinsinsi cha Mulungu ndi chachikulu. Pakuti Mulungu anaonekeredwa mu thupi, anagwiridwa ndi manja athu Mulungu Yehova. Ndi tonyumwitsa, ndi tododometsa kuti uganize kuti Mulungu yemwe anayika zoyendera dzuwa mu mlengalenga, yemwe anapanga nyenyezi zomwe zili kukula kotulukisa ka 1000 kuposa dziko lino. Ndipo ngati imodzi ya nyenyezi izo inga uyambe wa ku dziko lapansi pa mailosi 10,000 pa ola, bwanji iyo ikanatenga zaka 100 million kuti idzafike kuno. Iyo ili kutali kwambiri. Ndipo nyenyezi ziwiri zazing'ono zikakhala zimaoneka ngati zatalikirana ka inchi kwa inzake kuchokera kuno. Izo zili motalikana kwambiri kuposa momwe ife tilili kwa izo. Ndipo komabe palibe imodzi ya izo yomwe timagwira malo awo. Ndipo zowala zazikulu izo. Oh my! Kukulupala! Ndikukula kwa Mulungu yemwe angakhoze kupanga zinthu zimenezo. Iliyonse imayenera kumayigwira inzake inayo. Ndito chifukwa chomwe imakhalira momwe izo zililimo. Ngati izo zikachoka pamalo ake, dongosolo lonselo likhoza kugwa. Ndipo icho nchimene chinachitika mu Edeni pamene Eva anachoka pamalo ake ndi malamulo a Mulungu, mtundu wonse unagwa. Zolomwe lili vuto lero, ife timayenera kuti tiziswekera mu mabungwe ndi zipembedzo ndi zina zotero. Ife timayenera kumakhala tili wana amuna ndi akazi a Mulungu, tikugwira zowala zazikulu za mdziko pa limodzi. New York, Sabadaya, Inen, Nalikum Vesela, Utenga, Wobereserwa, Sabena, one in a Randy Einstein, Wasayans, Wamkul, Yemwe, Amatedwa, Ubongoa, Wandawio, Boyan and Dinari, Dinamba Izo, Yen, Nabida, Gamuvera, Norman Vincent Chiu, Zoelenga Maganizozake, Zamome Wandu, Ayanela Magitira, Sabena Kuenda, Di Udifiki Saoka, Muza, Kuelenga Maganizo. Ye pa Einstein. Iye anali piangula za zowala zomwezi nalikunja pakati pa dongo solo ilo uko unyenyezi ndipo ngali munthu anga yende pali wilo ine ndikudira yanati lakuwala tsopano ine ndikuganiza ndichiyani chidza 186,000 miles pa mphindi momwe kuwala kumayendera ndipo tsopano mukaziswa izo mumaminita sanu ndi mamiliyoni angati ndi mabiliyoni a miles inu mungakhale muli ndipo zaka 120 miliyoni za nthawi yakuwala zomwe zikanakutengerani inu kuti mukafike kuzowala zimenezo ndiyeno 120 kapena zaka 100 ndi 50 miliyoni mamiliyoni 100 ndi 50 kupita ndi mamiliyoni 100 ndi 50 kubwerera ndipo iwo anagunda china chake chimene chinawapunthwisa iwo ndipo iwo udapita kale uko ndi kubwererako iwe ukanakhoza kutenga makamaka zaka mamiliyoni atatu kuti upange ulendowu zaka 300 million kuti mupange ulendowo ndipo pamene inu mubwerera ku dziko lapansi makamaka inu mudzakhala mudapita kwa zaka 50 zokha inu mumatulukira kumuyaya palibe mapeto kwa iwo ndipo kuganiza kuti mulungu yemwe anapanga zonse izo kuziyika izo mudongo solo ndipo anayankhula za izo kubwera pansi ndipo anadzapangidwa thupi pakati pathu kuti atiwomboleni ndipo angatilemekezeze kwambiri ndi kukhalapo kwake kolemekezeka kuti iye iye akanayima pano pa dziko lochimwa ili kumasiku osilizawa ndi kumatsimikizira mawu ake kuti ali chomwecho chifukwa iye ali wokakamizidwira kumawu amenewo amen kuchita mwa yekha ndi chilungamo cha m'modzi wamkulu uyo yemwe akugwirizira zinthu zimenezo mudzanja lake zindikirani mafuko mpingo uyenera kuti uwakangire pansi mawu ake choyamba ndiye mpingo utawakangira kale iwo pansi ndipo atamutha iye belezebule kapena mzimu woyipa ndiye iwo anabweresedwa pamaso pa boma kotero kuti mtundu wonse umayenera kuti uweruzidwe tsopano ife tikumupeza yesu mmawa uno pamaso pa kazembe pilato wa chiroma kuti akazengedwe ndipo ife tikupeza kuti mpingo unamukangira iye pansi choyamba pakuti iwo sanali kukhulupirira uthenga wake pa iwo sanali kuwadziwa mawu yesu anawawuza iwo ngati inu mukanati mukanamumvera mose inu mukanawakhulupirira mawu anga pa iye ndi yemwe anayankhula za ine mwaona awo ndi mawu amene mneneri amene ambuye amadza kwa mneneri ndipo mneneri anayankhula mawu a ora lokutha ndipo pano iwo anali atazindikiritsidwa ndipo anati inu mukuti inu mumamudziwa mose ndipo iye ndi namulondola wanu inu simukumudziwa mose kapena inu simukuwadziwa mawu ake makuyankhula kwina iye anati ine ndine mawu ine ndine mawu ozindikiritsidwa amene mose anayankhula kuti akanadzabwera ndipo inu mukundiweruza ine maona pofuna miyambo yawo maona mpingo unamuweruza iye tsopano ife tikumupeza iye tsopano pamaso pa pilato ndipo anasimikiziridwa mwabwinobwino aponso anazindikiritsidwa kwa nthawi kapena mpingo ndi mtumiki wa nthawiyo iwo anali atapasidwa mwayi kuti awone ndi kukhulupirira koma anawakana iwo chifukwa chiyani iwo anawakana iwo ambiri a iwo ankafuna kuti awakhulupirire iwo koma miyambo yawo osati anthuwo koma miyambo yawo tsopano inu mukuona monga nikodimo anabwera ndi usiku ndipo iye anati mbuye ife tikudziwa kuti ndinu mphunzitsi wochokera kwa mulungu ife tikudziwa kuti inu mwatokera kwa mulungu palibe munthu yemwe angakhoze kuchita zinthu izi zimenenu mukuzichita kupatula mulungu atakhala ndi iye ife ndi ndani ife iye akumukambayi mpingo afarisi atsogoleri atsiku limenelo ife tikudziwa ifeta kudutsidwa mwathunthu kuti ndinu munthu ameneyo bwanji ndi iye yosanali kuchita izo chifukwa kachitidwe kawo ine ndikufuna izo zilowerere mwakuya kwenikweni chifukwa ndikumene ine ndikupitako mwaona kachitidwe kamene iwo anali akazilumikizamo okha kanali kamene iwo sakanakhoza kukasuntha ngakhale iwo anali ataona kuti uyo anali mesiya koma kachitidwe kamene iwo anali akalumikizana nako tikakana walola iwo kuzivomereza izo kodi ine inu mukumvetsa komana ine ndikufuna kuti ndifunse kwa omvetsera oonekawa ndi angali akumvetsa zimene ine ndikuziyankhula pezani manjanu kabwino tsopano kachitidwe iwo ankazikhulupirira izo ndipo iwo ankaziwa kuti izo zinali momwe ine ndikanafunira kuti ndinene chinthu chomwecho lero ife tikuona chimene tikuyenera kuti chikhale chini kuno lero ndipo ife tikuziona izo koma kachitidwe tikali kuwalola iwo kuti azilandire izo iwo ali ophunzitsidwa kwambiri ndi kachitidweko mwaona si munthuyo ndi kachitidweko basi monga ine ndinayankhulira za president yemwe wangophedwa kumene osati munthuyo monse momwe ine ndikudziwira iye ndi munthu wabwino iye sanachite konse chilichonse cholakwika momwe ine ndikudziwira koma ndikachitidweko ndi anthuwo ndikachitidweko tikudana la ayuda kanali kachitidwe kaoko kachitidwe ako kanamutsutsa iye pa izo sizinali kulekelera za kachitidwe kaoko kodi inu mukumvetsa tsopano zinthu zomwezo zikuchitika tsopano ndipo iwo anamusankha mdani wapaguluyu wakupha koma nkhani tsopano yakhudza boma kotero boma liyenera kulengeza chiweruzo ichi chifukwa kuti utase moyo izo zimayenera kubwera pamaso pa boma iwo sanali kuloledwa kuti achite izo chifukwa iwo anali pansi pa ulamuliro wa roma ndipo iwo sakanakhoza kuchosa moyo kulibe kanthu momwe mpingo wawo ukananenera kuti ife tiyenera tichite izo bwanji iwo sakanakhoza kuchita izo popanda choyamba roma kuwapasa iwo chilolezo cha izo chotero izo zinayenera kubweretsedwa pamaso pa boma tsopano boma lakudzidwa mu chinthuchi tsopano ngati izo sichili chithunzi cha lero ine sindikuona chiyani mukuona tendende basi mpingo ukuwakankhira iwo pansi tsopano ndi boma lakhuzidwapo nthawi inalitafika pamene fuko la onse lonsero linkayenera kuti libwerepo nkhaniyo inalitapangidwa chionetsero chinali chitayandikira fuko lonse linali litamukana iye ndi kubweretsa pansi mkwiyo wa mulungu pa iwo ndi pamaso ngakhale mpingo unali utamukana iye izo zikanati zibweretse mkwiyo pa mpingo koma tsopano fuko lamukana iye kuti abweretse mkwiyo pa onse ndipo lero dziko lamukana iye kuti zibweretse chiweruzo kwa dziko lonse mafuko onse ayenera kuti aweruzidwe ndipo ife tikudziwa kuti izo zinachitika mu nthawi ya mtsogoleri wa nkhondo wamkulu wa chiroma tito iye anazinga yerusalemu yeno posiliza basi iwo anadyerana wana awina ndi mzake kudya makungwa apamtengo ndi udzu wapansi ndiyeno tito anakwera nalo wamkati momwe ndi kungogwetsera pansi makoma ndipo anawuotcha mzindawo ndipo magazi anayenderera pansi kutsika ndi misewu monga choncho pamene iye anali atawapha iwo mmenemo ndipo izo zinayenera kutero mulungu wolungama asanawalole anthu omwe iye anali atawasankha kuti abwere pansi pa chinthu chotero monga choncho apo panayenera kukhala chifukwa cholungama iye ndi wolungama malamulo ake ake amafuna chilungamo chake ndipo lamulo lopanda chilango ti lamulo ngati ine ndikanati ndikanapanga lamulo muno mu mzinda ndi chilango kuthamanga pa nyali yofira ndiyeno kusakhalapo chilango kwa iwe iwe ukhoza kumangothamanga pa nyali zofira
Koma amayenera kukhala pali chilango chipo chilango chalamulola mulungu kukakana dongosolo lake ndi imfa ndipo panayenera kuti pakhale pali imfa totero iyo imayenera kuti izilipiridwa ife tikuyima mu mulandu wofanana mmawa uno mdziko konse mulandu zipembedzo zonse zawakana mawu inu ndikudziwa izi zikumveka maukali kwambiri ndipo ine ndikufuna atumiki amene akumvetsera ali pano ndiwo apatetu nawonso kuti ayesere kumvetsa izi tsopano pakuti ine ndikuyesera kuzipanga izo kumveka koma ine ndikugwira nsonga yanga kapena ndikupanga nsonga yanga pano ndikunena kuti ife tikuyima lero mu bwalo lina la chiweruzo cha Pilato inu mukuti ngati ine ndikanakhala ndidayimapo ine ndikanati ndimuyankhulire Yesu Khristu ndipo tabwino kodi inu mukuchita chiyani pa izo tsopano cho chinthucho maona sibe kanthu kutuluka kwake momwe mpingo kukanakhala utamukana iye ine ndikanakhala ndidayima pa mbali yake inu muli nawo mwayi maona iwo anamukana iye tsopano iye akuzengedwa lero kapena basi wakhala kuzengedwa kapena ndi pakuzengedwa kuti kachitidwe ka dziko kakapangidwe kamene kamatchedwa bungwe la mipingo kuti apange bungwe la mdziko la mpingo tsopano ndipo kodi iwo achita chiyani iwo avotera kuti iwo mwamtheradi adzilumikizanitsa limodzi ndi kukhala nalo bungwe la mipingo ndipo mu bungwe ili la mipingo kuti mipingo yonse iyenera kukhala ya bungwe ili kapena ngati iwo satero iwe suziloledwa ngakhale kuti uzilalikira iwe suziti uziloledwa ngakhale kuti uzikhala ndi pemphero pa odwala ndipo tchalizi chanu tikhoza kumagwiritsidwa ntchito pa chilichonse chimene iwo akufuna kuchigwiritsira icho ngati iwo akufuna kusungiramo mabokosi mmenemo kapena zipolopolo kapena chilichonse chimene iwo akufuna kuti achite inu mulibe ulamuliro wa icho konse inu mwina mukhale abungwe la mipingo kapena inu timuli umo konse ndipo ako ndikachitidwe kamene kapangidwa uno mu United States kamene kakukwaniritsa lemba mpaka pa dontho izo zikukwaniritsa zomwe ambuye anayankhula kwa ine mu 1973 mukuona ndipo ife tayima mu nthawi imeneyo mawa uno ndipo Yesu Khristu mawu ali pakuzengedwa lero monga izo zinali pakupachikidwa ndipo tsopano iye ali m'manja mwathu iye ali m'manja mwa dziko mawu azinikiritsidwa mwachimvekere zungulira dziko onani ndipo iye akuyima pakuzengedwa zipembedzo zonse zamukangira iye pansi ndipo tsopano iye akuzengedwa monga mu bungwe la mipingo ndipo iwo akumukana iye kachiwiri ndi kusankha maka monga iwo anachitirapo inu mukuona chilengedwe mu mbiri yakale chimadzibweretsa chokha chifukwa chilengedwe chikupitirira chimodzimodzi mitengo chikupitirirabe kumakula ndi masamba akumera ndi maluwa ndipo dziko likutembenuzika basi monga ilo nthawi zonse limachitira ndi chilengedwe ndipo chilengedwe cha mbado uliwonse chikubala kachiwiri ndipo chikudzibala chinyezimiricho chachimene chichi chilengedwe chinali asanakhalepo iwo ndipo lero ife tikudzipeza tokha kachiwiri titayima pamalo omwewo tsopano yesu anali mawu yohane woyera mutu wa 1 ife tonse timakhulupirira izo iye anali mawu ndipo chifukwa iye anali mawu chonde mvetsani iye anali mawu ndipo iye ankayenera kuti akhale wotsutsa kachitidweko ndipo iwo sanamukane iye chifukwa cha zozizwisa zake iwo sanatero iye anati ndani angakhoze kunditsutsa ine ndipo mtoyipa chanji chimene iye anali atachichita anatero dona wang'ono mtoyipa chanji chimene iye anali atachichita kupatula kuchiritsa wodwala anati ife sikumuweruza iye chifukwa cha zinthu izi ona ife sikumuweruza iye chifukwa iye pokhala munthu akudzipanga yekha mulungu ndipo malemba awo omwe ananena kuti iye akanati adzakhale ali mulungu
Muyesaya mneneri wankulu ye mwana lemba mabuku 66 ayesaya mbo anayambira ndi paloyamba monga pachiyambi ndi pakati pa buku amabwerapo Yohane mbatizi ndipo akutsirizira mulamuliro wa zakachikwi ndi mabuku 66 mu Bible monga ilipo mitu 66 muyesaya ndi zoyamikika kuti zikugwera mwanjira imeneyo Yesaya 9:6 uyu iye anati kayipe mwana wabadwa kayipe mwana wamwamuna wapatsidwa ndipo dzina lake adzatchedwa waupungu kalonga wamtendeli mulungu wamphamvu adada wosatha wodabwitsa ndipo miyambo ya khungu kapena akachitidwe sizikanakhoza kuona kuti uyo anali mulungu za mneneri wawo yemwe amene mawu anabwerako yemwe ananena kuti iye akanadzakhala ali mulungu kachitidwe ka khungu chotero iwo anali atawakana mawu ndipo anafuna wakupha m'malo mwake Baraba ndipo lero maupo okhala mwatimvekele a tsiku lino akhala atasimikizidwa iwo apangidwa kukhala nkenikeni iwo aonesedwa kuti ndi choonadi ndipo pa masiku otsiriza monga yesu anati monga zinalili mu masiku a sodomu ndi zina zotero chotero lidzakhala zili pakudza kwa mwana wa munthu mulungu yemwe mwini wake yemwe anali mawu ananeneratu nthawi yotsiriza ndi zomwe zikanati zidzachitike ndi kuwala kukanati kudzatulukire mu nthawi ya madzulo ndipo omwe kuti Malaki folo iye akanati adzatumizepo zinthu izi ndi kudzitsimikizira izo ndipo izo zabweretsedwa pa malo akusankha ndipo mipingo yawakana iwo ndipo kodi mipingo yafuna chiyani wakupha mawu m'modzi yemwe akutenga kachitidwe ngati kachitidwe kali kosiyana ndi mawu ndiyo ndipo kupha mawu ndipo iwo akufuna mwambo wachipembedzo m'malo mwa mawu owona kukhala kuonetseredwa ndi kusimikiziridwa kuti ndi mulungu pakati pa wanthu masayansi cholera mzithunzi kuwala mngelo yemweyo wa ambuye gawira moto m'modzi yemweyo amene anakhalapo pa dziko lapansi muthupi la yesu khristu wabwera pa anthu ake m'masiku otsiriza kumene sayansi yatenga chithunzi cha ilo mpingo waona ntchito zake izo zasimikiziridwa mwabwinobwino mwa matepi ndi chilichonse kuzungulira ndi kuzungulira mdziko ndi kutumikira mwaokha ndipo komabe mu zonse izo kachitidwe kawo kakufuna bungwe la mipingo kuti liweruze choonadi ona kufuna wakupha yemwe angakatseke kapena kuyimitsa kapena kutsekela kunja ndipo iwo adzachita izo iwo adzayimisa chinthu choterocho ndipo bungwe la mipingo lidzayenera kuchita izo ndicho chilemba cha chirombo wotsutsa khristu kudana ndi mawu omwe ali khristu koma osati zaonyo iwo amaganiza kuti ndi mwambo iwo amaganiza kuti miyambo yawo ndi ya mulungu mukuona koma iyo singati ime ndi mawu ndipo ngakhalenso mulungu samazisimikizira izo kuti ndi zolondola yesu anayima ndi mawu koma osati ndi bungwe lawo koma ndi mawu ndipo mawu anatsimikizira kuti iye anali mulungu ndipo iwo akutsimikizira lero kuti iwo ndi mulungu pa iwo akukhala moyo omwewo iwo akuchita chinthu chomwecho pakati pa ife chimene iwo ankachita m'mbuyo uko ndipo ananeneratu chotero iwo akuchita chiyani iwo akuvomereza china chake chimene iwo avomereza kale kachitidwe komweko kamene kati kadzawapachike iwo ndipo kupachika kwa zipembedzo zosakanizikana zapazokha kuli pafupi ndikulondola tsopano izo tizikuchita mosiyana ndi malemba izo zili ndi malemba ndipo iwo anapanga fano kwa chirombo kulumikiza zipembedzo za mdziko mu chiprotestanti chimodzi kupanga chilemba cha chirombo fano la chirombo molingana ndi chivumbuluso satini 8. Bo iwo anapanga fano kwa chirombo. Chirombo ndi Roma. Petonse kudziwa izo. Koma nthawi zonse wakhalali Roma konse. Izo zingakhoza kukhala modali. Izo zingakhoza bwanji kukhala Russia. Pamene Baibulo likuti Roma. Mukuona anthu amangotenga kukhuzidwa kolakwika. Maona, izo zingakhoze bwanji kukhala chinthu china chakenso. Pamene izo zinanenedweratu kuti zinayenera kuchokera ku Roma. Bwelerani kwa Danieli kachiwiri. Chitsulo ndi dongo umapazi. Chitsulo zichinatekonse. Chokera mu mawondo kutsika mpaka ku mapeto. Ndipo aliyense akudziwa kuti Russia sanali kudziwikapo nkomwe yapo. Uyo anali Roma. Chindoka chopira chinali Roma. Chinthawi zonse Roma. Ndipo chitsulo icho chinasinde nkomwe kukhala china chakenso kuchokera kwa Roma kupita kuchina chakenso. Iye akanali Roma. Ndipo chirombo ndicho Roma. Ndipo Roma anali nako kachitidwe kachipembezo kamene mutu wake wa kuimfa kapena bala la kuimfa atamupha iye mu mutu wake koma iye anatsitsimutsidwa kachiwiri kuchokera ku Roma wachikunja kukhala Roma wa upapa. Ndipo tsopano iwo aliona apange fano kwa icho mwa chirombo chimene chikutulukira pa chivumbuluso satini. Kodi inu munayamba mwazindikira kupo lino ndi la nambala sati ndipo likuoneka ine sindikunena izi ndi zachilende ngakhale kuti izo zingachitike mwa masamu ndendende basi mudongosolo ndi lemba ilo likupezeka mu mutu wa satini wa chivumbuluso kuko lino zombo zina zonse zikubwera kuchokera m'madzi lomwe lili khwimbi ndi unyinji wa anthu. Baibulo linatero. Koma chirombo chachingono iki chinatulukira kuchokera pa mtunda kumene kunalibe wanthu. Komabe iye anali mwana wa nkhosa ufulu wachipembedzo. Ndiye iye anayankhula monga chinjoka ndi kudziyanjanisa yekha ndi mphamvu ndipo wachita zonse zomwe chinjoka chinkachita asanadze iye. Ndendende. Chotero ndinu apo izo. Izo ziyenera basi kukhala mwanjira imeneyo. Palibe njira ina iliyonse yopita mozungulira icho. Ndipo ndipo pano lero tikupanga kachitidwe. Kachitidwe. Ife sitingakhoze kudikira mpaka wena. Ife tayesera kumupanga aliyense kukhala kwa chilutero. Ndipo sinakhoze kuchita izo. Tayesera kuwapanga iwo onse kukhala Baptist. Ife sinakhoze kuchita izo. Onse akhale a Methodist. Kapena onse achipentekosite iwo sanakhoze kuzichita izo. Chotero kuti tikhoze kuchita izi nthawi yafupika kwambiri. Iwo apanga bungwe mutu pano kwa chirombo. Ndendende zomwe iwo achita. Ndipo nchiyani icho kupachikidwa kwa mawu kachiwiri kuli pafupi. Iwo ali pa mulandu ndipo posachedwa afika pa bwalo. Dzindikirani. Mawu onetseredwa kuchokera kuchipembedzo. Iwo akuonetseredwa mawu osiyana ndi chipembedzo. Ndi chiyani ichi? Kachitidwe aka ndi chiyani? Ndi chofalitsira ta Roma. Kodi Baibulo linanena kuti chikanadzakhala icho? Inde bwana. Chivumbuluso 17. Iwo anaona Roma akudusa yekha mukachitidwe kachipembedzo. Kankazi. Mkazi mpingo nthawi zonse umayimiridwa ndi mkazi pankwatikwi wa Khristu ndi mkazi. Eva anali yemwe anagwa iye ndi mmodzi woti awomboledwe ndipo mpingo uli chiyani? Ye mkazi yemwe waomboledwa. Ndipo mkazi uyu anakhala pa chirombo ta mikwi isanu ndi iwiri ndipo ife tikudziwa za mapiri asanu ndi awiri ndi zina zotero monga Baibulo linati izo zinazakhala ziri. Palibe kulakwisa palibe mwayi wakulakwisa maona. Ndipo zindikirani ndiye ife tikupeza kuti iye anali mayi wa achiwerewere. Maona ndipo mayi ndi ana ake akazi akulumikizana limodzi lachiwiri mu bwanawe. Pamene nthawi ina mwana wamkazi anathawa nachoka kwa amake kuti akayesere kumakhala mwabwino. Pakuti mayi wake anali wotsika pansi kwambiri ndi wauthakati mpaka msunganayo
anatoka kwao kwa masobano paudiye wayamba kukalamba pangono iye ndipo akuchita zinthu zochuluka kwambiri zoipa iye mwini iye akamawaona amayi ake iye akuganiza kuti amayi ake anali kulondola totero iye akupanga kachitidwe kake kake maona ndende ndiyanjanisa zipembedzo protestanti kukwaniritsa ndendende chimene lemba linanena za chivumbuluso 17 onse amene mayina awo sanalembedwe mu buku la moyo la mwana wangosa anali a iye tina kapena tinzake kapena chirombo kapena fano la chirombo baibulo linanena chomwecho ndipo yesu anayankhula za izi osati monga chikominisi koma mu Matayi mutuwa 24 yambira ndi ndime ya 21 mpaka ya 26 iye ananenerapi kuti mzimu mukachitidwe aka udzakhala uli wofanana kwambiri monga chinthu chenicheni mpaka izo zikanadzawanyenga osankhidwa omwe ngati izo zikanakhala zotheka osankhidwa amene mayina awo anayikidwa pa buku la moyo wa mwana wankhosa asanayikidwe maziko a dziko ndipo mosabisa iwo unawamanga iwo kwambiri mpaka iye anali ngati iye akanapanda kudula ntchitoyo mofupikisa kwacha iwo pakanakhala mnofu wopulumusidwa pa dziko lapansi ndipo ife tangokhala ndi indi 64 sicho ndipo ine ndikuganiza iwo akunena kuti pafupi zaka 17 ndi zozichosera apo totero malingana ndi kalenda ndipo ife tili ndi 1964 yomwe idiipange mchanjo zaka 36 zatsala kuti ifika ku zaka 100 za 21 ndipo zaka zikwiziwiri zili zonse dziko limafika kumapeto akachitidwe ka dziko kake kachitidwe ka chipembedzo mpaka kumathero amachitidwe onse ndipo mulungu amachita kubweramo iye anatero mu masiku a nowa zaka zikwiziwiri zoyamba zaka zikwiziwiri zachiwiri kachitidweko kanabwerera kumene nkhani yathu ikuitanira mmawa uno ndipo iye anatumiza kachiwiri mawu ake iye anatumiza mawu ake ndi mneneri nthawi ya nowa mneneri nowa ndipo anthu anawakana iwo pofuna kachitidwe kawo iye anawatumiza mawu ake kachiwiri mu nthawi ya yesu mawu anaonetseredwa mwachidzalo anthu anawakana iwo ndipo tsopano ndi 1964 kusiya zaka 36 kuti ndife zaka zikwiziwiri zina zogawika ndipo mawu abweretsedwa ndipo kachitidwe kawakana iwo ndi pafupi motani ife mwina motedwa kuposa momwe ife tikuganizira mukuona kuti nthawi iliyonse zikhoza kuchitika mwina zachitika kale pa zonse zomwe ife tikuzidziwa monga ine ndinayankhula la mulungu lathali ndili kuno dzina lotsiriza liyenera kuti lili mu buku ilo pamene litero palibe kubweramo kwinanso dziko lizipita pasogolo monga momwe linalili koma mpingo wasindikizidwa dzinikirani tsopano pamene ife tikupitirira pano mayina awo tsopano iye sadzawanyenga iwo amene mayina awo analembedwa apo ndi chiyanicho iko kayenera kukhala kachitidwe maona ndipo tangoganiza kuti ukhale wachipembezo icho mukachitidwe ako inu mumachita chiyani ndiye kodi inu mwachita chiyani inu mwasindikizidwira kunja mukuona kuchoka ku mawu kupita kukachitidwe kakupha kamene kamachotserapo kokhala nawo maonekedwe awu mulungu koma nkumakana mphamvu yakeyo ndi chilemba chachirombo ndendende maona ndi chirombo uko zomwe iye anachita ndipoapa pali mfano chinthu chomwecho ndipo chirombo chinali chachikulu kwambiri chimene chinapanga mpingo waukulu wakonsekonse kuniseya mukuona kuti iwo anapangitsa onse dziko lonse kubwera ku izo kukachitidwe kamodzi ako ndipo iwo ankaganiza kuti izo zinali zazikulu kwambiri panali pamene anali wokhoza kuti apange nkhondo nawo linatero baibulo mpaka iwo anapanga fano kwa chirombo
Ndipo anabale such protestant wose mubungwe la mipingo lomwe linapanga kachitidwe mwakuti inu simunali kuganiziridwa nkomwe ngati mkhrisitu kapena china chilichonse kupatula inu mutakhala wa nkachitidwe kameneko apo pali kusiyana pakati pa chilemba cha chirombo ndi kusindikiza kwa mulungu mulungu amasindikiza ndi mawu ake Inu mukukhulupirira mawu ali, kapena inu mukuti, kodi mkulondola uko mbale Branham, yinde bwana. Tsopano ine ndikudziwa inu a Sabata, kapena a Seventh Day Adventist, mumati kusunga kwa tsiku la Sabata, koma izo sizili chometo. Osati kuti ndikhale wa mwano ndinu, koma izo mwanteladi, iza mwamalemba. Aefeso 4 sada amati, musati mukwise mzimu woyera wa Mulungu, mmene inu munasindikizidwa nawo mpaka tsiku la chiwombolo chanu. Mwaona, tsopano mzimu woyera ndi mawu. Mulungu si atatu, iye ndi Mulungu yemweyo munyengo zitatu, maudindo atatu. Mulungu Atate palamulo, Mulungu Mwana muchisomo, ndi Mulungu mzimu woyera, monga inu umazitsa izo. Mulungu yemweyo munyengo ya mzimu woyera. Mulungu Atate anali mawu, Mulungu Mwana anali mawu, ndipo Mulungu mzimu woyera ndi mawu, mukuona. Ndi maudindo atatu chabe. Mbona fenso ife, mbona mzimu woyera, umakusindikiza inu, kotero inu, umasindikizidwa ndi mawu. Kopona inu mukuti chabwino, ine ndinasindikizidwa ndi wabwino ndiye, iwo umadzizindikirisa wokha, mwaona, iwo umatsimikizira. Inu simungakhoze kukhala akachitidwe, ndikukhala otsimikizidwa ndi kachitidwe ndi mawu mukuona, chifukwa izo nzosiyana china kwa chinzake, inu simungakhoze kuchita izo. Chabwino. Tsopano ife tikuzipeza kuti zimango za makina akulu. Zimango za makina akulu zomwe zili ku. Makina ali ndi kalimoto, ili nawo mapistoni, mavalavu, ndi makabuleta, ndi zina zotero, ndizo zimango. Ine ndikanafuna kuti ndinene china chake kwa mpingo, pomwe pano, tikubwera kukumbukira kwanga. Mukuona ndi zomwe, ine ndikukhulupirira ife tili pafupi kwambiri kumapeto. Ine ndati ndinene china chake tsopano, mwaona, mwaona. Zimango. Alipo anthu otuluka kwambiri amayesera kuti afotokoze zimango pamene inu timuzidziwa izo. Maona, inu tokha chimene inu ndipo inu mukudziwa, inu mumayenera kumazidziwa izo. Zimango zimadziwika. Tsopano bwanji ngati Mose, bwanji ngati wina wake akanati Nowa, ine ndikufuna iwe kuti ufotokoze zimango zamomwe tombo timayandamira. Ndimotani? Iye sakanakoza kuchita izo. Iwe sumasowa kuti uziwe zimango, mphamvu yake yokhayo mwaona, mphamvu ndi yomwe inu mukufuna mutayidziwa. Motani chabwino ngati wina akanabwera ku Israeli ndikudzati, ndati Mose, ine ndikufuna ndimvetse. Iwe unkalenga motani zinyama ndi mawu ako omwe. Iye akananena nati, si anali mawu anga. Anali mawu a Mulungu. Iye anandiuza ine kuti ndichite izo. Mwaona? Ine. Tanena. Fotokoza kwa ine momwe iwe. Unkapangisira ntchentche kubwera pa dziko lapansi. Pamene panalibe iliyonse. Ntchentche zochuluka zija pa dziko lapansi. Mwaona? Mose sakanakhoza kufotokoza izo. Mwini wake. Inu. Timusowa kutero, iwe, unapanga bwanji kuti mphepo ya kummawa ibwere ndi kudzapemelera bo kutusa nyanja yofira. Ndipo ife tonse tinakutsatira iwe pa nthaka yowuma. Fotokoza zimango zake. Nthiyani, nthiyani. Chinali chiyani kachitidwe kamene iwe unakabvirisa Mose. Nthiyani, ndiwuze ine kufufuza kwa sayansi kwa atomu yomwe iwe unayimasula. Mwaona? Maona, iye sanka zidziwa izo. Iye chabwino, iye sanka dziwa zimango. Iye ankango dziwa mphambuzo. Ndipo ndiyo njira yake. Ine sindingakhoze kukuza ninu momwe ndiliri wa moyo. Ine sindingakhoze kukuza ninu momwe inu muliri wa moyo. Poma, ndinu wa moyo. Ine sikakoze kudziwa momwe mtima wanu ndichakudya chanu, timalowera mkati, ndikumapanga magazi, ndikumatenga nyonga ya chakudya chimeneso ndi kupita mu khoma lachitatu ilo la njira ya matumbo, ndi kuchisandusa ito kubwerera ku moyo wa magazi, ndi kuchitumizanso ito kudusa mwainu. Ine sindingakoze kufotokoza izo, koma iwo amachita izo. Mukuona, iwo amachita izo. Ine sindingakoze kufotokoza izo. Ine sindikudziwa zimango ndi mphambuzo. Tsopano mose ayenera kuti ankadziwa zimango, koma iwo sanali malo awina aliyense kuti azimvese izo kupatula mose.
They know it work and that satisfies.
Iwo ankadziwa kuti izo zingagwira ntchito, ndipo izo zimawakhutitsa. Chifukwa chiyani wanthu sangakhutitsidwe mwa njira imeneyo lero? Maona, aliyense sakanakhoza kukhala Mose, kunali Mose m'modzi yekha. Iwo ankangodziwa kuti izo zinali za Mulungu. Iwo anaona kuti izo zinali za Mulungu, ndipo iwo ankatsatirabe, ndipo ankachita bwino mpaka iwo anayamba kumafunsa izo. Ankafuna kumutsa wina wake kuti azichita zinthu zomwezo. Kora, Datani. Ndipo pamene iwo anamupeza wina wake kuti abweresemo kusankhira kwa chithupithupi, potsiriza Mulungu anati, dzipatule wekha. Usati ulowe mukachitidwe kabungwe ako, ukuona? Yenda tuluka mwizo. Ine ndikuti ndizimeze izo. Ndipo iye anatsekula dziko lapansi, ndipo anawameza iwo. Maona, inu simukudziwa, inu simumasowa kuti muzidziwa zimango, muzingodziwa mphambuzo, chinthu chimene chimagundisa izo, chimapangisa izo kukhala zoona. Ndipo muone ngati icho chikugunda patandamale, chimene Baibulo linalonjeza kuti icho chikanadzagunda mutsiku lino. Mukuona, ndi mawu kachiwiri kubwerera ku mawu. Tsopano makina akulu ayikidwa tsopano, zokonzeka kuti azisuntha zimango zikale pamenepo. Iwo alinako kale kachitidwe ka zimango ka bungwe komwe kali kabweretse pa dziko lapansi mtendere, iwo akutero. Alinazo monga UN, mafuko akuyanjana palimodzi, ndi nthawi yoyanjana. Ine ndangolalikira kumene pa izo osachedwapa. Iwo akuyanjana limodzi kuti abweretse chiyani? Mtendere wa mdziko. Iwo anachita izo mu League of Nations. Iwo nthawi zonse achita izo. Ndipo izo sizimagwira konse ntchito. Izo sizingakhoze kugwira ntchito. UN sikanthu koma baluni yayikulu yachimpira yomwe yanyamula pafupi mphepo yachiphunziso cha mfuko lililonse. Icho tidzasweka ndi kuphulika pa chilichonse. Izo sizingakhoze kugwira ntchito. Ngakhale bungwe la mipingo silingakhoze kugwira ntchito. Ilo ndi bungwe la wanthu, losiyana ndi kachitidwe kapena lili ndi kachitidwe kawo, kosiyana ndi mawu a Mulungu. Ndipo izo sizingakhoze kugwira ntchito. Awiri angayende bwanji limodzi kupatula ngati iwo atagwiriza. Inu simungakhoze kuchita izo. Ndipo ungakhoze bwanji mpingo wa chikhristu udzayenera kuti atipentekosite asembles of God ndi mipingo ina yayikulu ya ufumu wa chipentekosite ndi ya anthu a full gospel? Iwo angakhoze bwanji kupinyolisa ziphunziso zawo za chivangeli, mfundo zomwe zimene iwo anayimapo ndi komwe iwo analeredwerako kuti atuluke ku mabungwe awo ndi kuwatsutsa iwo? Ndipo iwo akuchita kupinyolisa chiphunziso chawo cha chivangeli kuti aziyenda ndi munthu yemwe amatsutsa pa mfundo za Baibulo ndi madiriso a uzimu ndi mphamvu ya Mulungu ndi Yesu Khristu. Awiri angamayenda bwanji limodzi kupatula iwo atagwirizana? Ndinu apo ndilo ora lomwe ife tafikapo, ndipo ndiwo makina akulu omwe akhazikitsidwa. Tsopano iwo alinazo zimango, chinthu chokha chimene iwo akuyenera kukhala nacho ndi Satana mmenemo ndi mphamvu kuti akakamizire kulemba kwa chirombo. Pamene iye akakamizidwira pansi ndi mphambuzo zikugwira ntchito, zimangozo zilipo, iwo azipeza kale izo. Mundilole ine ndinene chinadake panoso. Nthawi yolumikizana ino, kuona mipingo ikulumikizana, mafuko akulumikizana, ndinthawi yachilumikizo cha Mulungu ndi mkwatibwi wake naponso. Ndipo ine ndikunena izi ndikulemekeza ndi ulemu. Ine ndikukhulupirira kuti mkwatibwi wa Khristu wayitanidwa. Ine ndikukhulupirira iye wasindikizidwira mu ufumu wa Mulungu. Ine ndikukhulupirira zimangozo zilipo. Iwo akuyembekezera mphamvu zomwe ziti zamudoseye pa dziko lapansi kupita mu ulemerero, mu mkwatulo. Ine ndikukhulupirira izo ndi mtima wanga wonse. Inde Bwana. Ife sikudziwa momwe iye ati achitire izo, koma iye azichita izo. Iye ye mphamvuzo. Ife tikungokhala ziwalo za makina atikungati kutiwumbira tokha mufano lake ndi kumuona iye akutilumikizisa yekha ndife mu ntchito zake ndi mphamvu za chikondi chake pamene iye akuzipereka izo kwa ife kusanachitike mgonero wa chikwati. Ndipo ife tikuyembekezera kuyang'anira izo. Mpingo wawo waukulu uli nawonso kukhala ukulumikizidwa. Mphamvu za mpingo uwu zidzakhala kukazitsanso kwa mzimu woyera, koma ife tagwira ntchito mu muyezo waung'ono pamene mwala wapamutu ukubwera pansi kuti udzalumikizane ndi thupi. Koma pamene mutu uwo ndi thupi zikulumikizana palimodzi, mphamvu ya thunthu ya mzimu woyera idzamusa iye ndendende basi. Monga choncho ngakhale akufa ali akufa mwa Khristu kwa mazana asaka zapitazo, adzauka mukukongola kwa chiyero chake ndi kutenga kuwuluka kupita mu mlengalenga. Mphamvuzo mzimu woyera. Ndipo tsopano mphamvu za ulamuliro wa ukuluwu umene iwo aumanga makina akulu awa adzagwira ntchito tsiku lina mu bungwe logwirizana la bungwe la mdziko la mipingo lomwe liti lidzapange kukakamiza nalonso. Koma kumbukirani kuti pamene izo zizidzachitika, izo zidzakhala mochedwa kwambiri apo kwa inu. Inu muli kale mu izo, kaya inu mukufuna mukhale muli kapena ayi. Inu muli kale kumeneko, maona zindikirani, inu muli nawo kale mzimu umenewo pa inu. Mudziku pamene pamene mphepo za mzimu zili kuwomba kuchokera kummawa, kumpoto, kumadzulo ndi kumwera, kuwakakamiza wanthu kuti atoke mu izo ndi kuwasonyeza wanthu. Ndito chifukwa ine ndakhala wotsutsa kwambiri kukachitidwe ako. Ine ndinaona kuti panali china chake umo cha mdima pamene ine ndinawaona akasadza momwe iwo anavalira zinthuzo pa nkhope zawo. Ine ndinakuwuzaninu la Mulungu lapitalo, ine ndinadziwa kuti panali china chake chimabwera. Bwanji ine nthawi zonse ndimakhala ndikutsutsana ndi zinthu izo, ine sindimazidziwa izo, ine ndikuzidziwa izo tsopano. Bwanji ine nthawi zonse ndimakhala wotsutsa chipembedzo cha bungwe, ndichifukwa ine ndikuziona izo tsopano, ndichilemba cha chilombo, mwaona.
I never said that for just the last couple of weeks.
Ine sindinanene konse izo mpaka basi masabata angapo apitawo, mwaona. Tsopano pambuyo pa ndale za mpingo, ye ndiyani chikuchitika mawu anata kusimikizidwa, mwaona. Tsopano penyani izopo ziliza zafika pa malo amene payenera kukhala kukhazikika. Kusuntha kwawo kotsatira tsopano kunali kusuntha kotsatira kwa Ayuda. Kunali chiyani? Mpingo utawakana kale iwo. Mpingo unawakana mawu. Iwo sankafuna kanthu kochita ndiwo. Iwo unali mzimu woyipa. Iwo unkadziwa malingaliro amene anali mu mtima mwawo. Iwo unali woyipa, komabe iwo anali mawu. Ntchito zomwe iye ankachita zinkachitira umboni za iye, zinkatsimikizira yemwe iye anali. Iwo sankafuna kanthu kochita ndiwo. Ndiye chinthu chotsatira ndikubwera ku boma. Ndipo ili ndi boma la mpingo kwa mafuko onse akuchita nawo. Apo panali fuko la chikunja linkalamulira pa fuko la chipembedzo. Tsopano ndi chinthu chonsecho chili chipembedzo. Tsopano izo tiyenera kufika ku chipembedzo cha mdziko. Oh my! Munthu wakhungu akhoza kuziona izo. Ndipo kodi munthu wakhungu akunena chiyani pamene iye akuziona izi? Pamene iye akuziona izi, iye achoka kukungu lake. Jilikirani hapo pamene bungwe la mziko hili likubwela palimodzi. Ife, sijiza nae chiani Yesu uyu, wochedwa Kristu. Iwo ndithudi, takufuna kanthu kochita ndiwo. Cholero, pali chinthu chimodzi tokha chodachite ndiye. Ndende chimene iwo anachitapo. Iwo awapachika iwo. Ndithudi, wathana iwo. Iwo sangakhoze kukhala liponso. Iwo saloledwa kuti azichita izo. Kukakamiza kwa chipembedzo cha mafuko sikuwalola iwo kuti azichita izo aponso. Utumiki wotere umene ukupitirira kuno ndi zinthu monga izo zikanali mwantheradi zisekeredwe kunja. Inu simungakhoze kuchita popanda chilolezo chochokera kulikulu mutu wa mpingo maona pano kwa chilombo. Oh, ife, tili pamenepa. Ndizo zonse ife, ife, ife tafika ndipo atasimikizilidwa moona. Kusuntha kosatira ndikuti amupatike iye. Zofanana monga pano. Wapangisa wonse omwe sakulumikizana ndiwo adzasekedwa. Ndipo kusaloledwa kuti azilalikira. Inu mukuona. Izo zikuwapatika katsopano mawu osimikizilidwa alonjezo. Kuzimisa ize, inu simuli kuloledwa kukhala nazo izo aponso. Pasakhale palinso misonkhano ya makhristu. Pasakhale palinso mapemphero pa odwala. Ayi bwana, inu simungakhoze kumachita izo. Ayi, pasakhale zina za izo. Ayi bwana, inu muzibwera kupyolera mu bungwe la mipingo kapena inu simumakhala nazo konse izo. Tsopano inu mukukhoza kuona chifukwa ine ndikusutsanira ndi bungwe la chipembedzo. Chifukwa icho ndi chilemba cha chirombo. Roma ndi mutu wake, woyambirira wake, ndiko kulondola ndende. Ndipo ilo likupangisa onse kuti achitende izo pakulumikizana ndi wana akazi. Ndicho chifano. Mayi wawo anapanga chinthu chomwecho. Kodi Roma anapanga bungwe poyamba kuti bungwe loyamba la chipembedzo linali chiyani mdziko ndi Roma Katolika. Aliyense ali ndi mawu omwe amalizo chizili chomwecho angondilola ine ndizimve izo. Si umwayi. Bungwe loyamba, mpingo oyamba umene unapanga bungwe konse unali ku Niceya, Roma. Inde bwana. Ndipo ndizo ndende zomwe iwo anachita. Ndipo kodi Lutera anachita chiyani pambuyo pa imfa yake? Iwo anachita chinthu chomwecho chimene anachichita ku Niceya, Roma. Kodi iwo anachita chiyani pambuyo pa Wesley? Iwo anachita chiyani pambuyo pa kusunda konse kwa kukulu kumene kunabwerapo? Iwo anachita chinthu chomwecho. Anapanga wana akazi kukhala chiwerewere ndende basi angwiro choncho. Monga mwazofanana, ife kuzipeza izo kuno. Ine ndinali ndi lemba laling'ono, ndinali lemba apa kuno, mwina ine kuli bwino, ndilisiye ilo. Koma ndipo penyani, iwo anali kupanga bungwe pa mpingo kuli ndi kachitidwe komweko palimodzi lero. Chinthu chokha chimene akuchisowa ndi mphamvu zakezo, china chake basi kuti achiyike izo mchikakamizo. Ndipo izo zikufika kuchionetsero pomwe pano. Mpingo wa Katolika ndi mpingo ya chiprotestanti ikhala pa ubwenzi. Ine ndakuzalipo inu izo mobwereza nthawi yonse kwa zaka sate china chake zathazi. Iwo adzalumikizana palimozi. Ndipo inu mukuona ndende zomwe iwo akuchita tsopano. Ati protestanti sadzakhala konse Katolika koma iwo adzakhala ubale woyangana chilemba cha chirombo. Tofanizidwa ndi chirombo. Monga mwa njira yofanana yomwe mayi Eva anavundisira dziko lonse kupita ku imfa ya thupi. Mayi Eva, mbetserani, mayi Eva anaononga mtundu wonse wa anthu ndi imfa ya thupi. Motani, pakuwakana mawu ndikupomereza china chake tofanana pafupifupi ndi iwo. Iye anayambisa imfa yonse yathuti pa iye anasiya mawu owona ndipo ankakhulupirira mawu owona onse koma kupatula pang'ono pokha kusagwirizana kumodzi kwa kung'ono ndi mawu athunthu a Mulungu kunayambisa kupereka mtima kulikonse imfa iliyonse ndi chilichonse chimene chinayamba chakhalapo pa dziko lapansi. Eva anazichititsa izo mayi wa imfa. Tsopano inu mukuona kumene ife tikufika mayi wa imfa. Dzikirirani, iye sanawakhulupirire kokha mawu.
God has said.
Satan anati.
God has said.
God has said. Ukonklondola.
Koma onani kuti kuti
izo sizili konse za iwo. Onani inu mudzakhala ndi maso anu atatseguka. Inu mudzakhala. Koma Mulungu anati ndipo izo ndikukhazikitsa icho. Mau. Mukuona izo zinayamba ndikusalumikisa bwino pang'ono pokha kwa mau. Ndi chinthu chomwecho izi zikuthera mwa njira yomweyo. Kundikirani, mwana wankazi ndi chobalidwa cha mayi ndi bambo mwa chilumikizano. Tsopano pano pali china chake chonjenjemeretsa. Koma imfa yathupi, imfa yathupi ndiyo kulumikizana kwa mayi Eva ndi Satana pali modzi pa kusawapulumikira mawu a Mulungu. Iwo analumikizana ndipo anabweretsamo chobalidwa cha imfa. Iye imfa ili chobalidwa chakulumikiza Satana ndi Eva pali modzi. Eva anali nawo mawu, Satana amasusana nawo mawu. Zopenyani, pafupifupi 99 pa 100 ayo, Satana anawavomereza kuti anali olondola. Oyandikira kwambiri Bible inati kumasiku otsiriza akanadasa nyenga osangidwa omwe ngati kukanakhala kotheka. Tikuona momwe izo zikubwelera umo, momwe izo zakhalira ziri, momwe izo zikupitira kunja mwa njira yomweyo. Kulumikizana kwa kusakhulupirira mu mawu onse a thunthu a Mulungu. Inu mwazimvetsa izo ndizo zimene zinabweretsa imfa ndiko kulumikiza kusakhulupirira ndi mawu. Kusakhulupirira pang'ono pokha gawa laling'ono la izo pang'onong'ono kachidusa kakang'ono 1 per 100 la gawo limozi pa zana. Koma iwo ayenera kusala magawo 100 onse ndizo zonse. Tsindikirani, mwana wamkazi wa Mulungu mpingo mkwatibwi nayenso ali chobalidwa cha Mulungu ndi mawu ake atalumikizana ndi woyera kulumikizana mu thupi la mnofu. Izo zinabala mwana wa Mulungu chobalidwa cha chilungamo cha Mulungu. Ndipo mu tsiku lotsiriza monga ife tawuzidwira monga zinaliri mu masiku a Sodomu, mkwalibwi adzakhala wolumikizana ndi mawu a Mulungu akupangitsidwa kuonetseredwa mu mnofu. Ndi woyera kwasinikizira iwo mwa Mulungu ndi kusinikizira kusakhulupirira kunja kunja kwake. Monga ine ndinati ngati moyo wa Beethoven unali mwa inu, inu mukanamakhala monga Beethoven. Ngati moyo wa Hitler unali mwa inu, inu mukanamakhala monga Hitler. Ndipo pamene moyo wa Khristu uli mwa inu, inu muzikhala monga Khristu. Ndipo ntchito za Khristu inu muzizichita. Ndipo izo zizikhala zinthu. Ngati Khristu akanakhala moyo lero, iye akanamachita ndendende zomwe mawu anati iye akanati azichita lero. Ndipo ngati mawu ananena kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndipo nthawi zonse, ati yani kuti dziko la khungu la chipembedzo ili tili kuona nthawi yomwe iwo ali kukhalamo. Waona Eva anayambisa imfa yonse yathupi pakuyesera kubayiramo zongopeka zina za Satana mu mawu. Ndipo ndi chinthu chomwecho chimene chinachitika kwa mpingo ku Nisea Roma pakutenga mbalume m'malo mwa mawu. Chinthu chomwecho mu Methodist, Baptist, Presbyteria pamene kuwala kukuonekera mu mbado uliwonse. Ndipo iwo akukukangira iko pansi tichifukwa achilutera anafa pamene wezile anaukapo. Iwo unali mbado wina mawu anabwerapo ndipo iwo ankayenera kuwalandira iwo kapena kufa. Tichifukwa kuti achipentekosite akufa tsopano chifukwa mbadowo uli pano mawu amene aonetseredwa nthawi ya mphungu, nthawi ya mawu kuti abwerereso kuti abwezerese chikhulupiriro chakate kubwerera kwana katiwiri bo iwo aliolumikisa na kwambiri iwo akwakanjira iwo pansi ndipo iwo sali ndikandu koma imfa ya uzimu mwanthawi zonse tubira mulungu lolumikisa na monga mkwatibwi wake kukhala mmodzi iye ndi khristu pali moti uli mzimu kugwira ntchito muthupi la mpingo momwe iwo unkagwirira ntchito muthupi la yesu khristu chifukwa iwo ali gawo la thupi lake osati awiri koma mmodzi iwo ali mmodzi mamuna ndi mkazake salinso awiri koma mmodzi ndipo khristu ndi thupi lake ali mmodzi ndipo mzimu womwewo unali mwa khristu uli mwa mkwatibwi wake muthupi lake kumene ukuwalumikiza iwo limodzi ndi mawu onse ndipo mulungu akukhala mmenemo mwini wake kumaonetsera izo ndipo otho za khristu ndiwodaziti o ine ndikukhulupirira mwa khristu ine ndikukhulupirira uthenga ine ndikuzikhulupirira zinthu izi koma inu mukudziwa inu apo koma inu mukudziwa masiku azozizisa anatha kulibe zotero zonga izo mukuona inu apo o ine sindikukhulupirira kuti umayenera kuti ubatizidwe mu dzina la yesu khristu koma baibulo linanena kuti inu muzitero tsopano ine ndikufuna waza mulungu wina kuti asutsane ndizo maona mwaona izo ziyenera kukhala inu mukuti tabwino ubatizo sumapanga kusiyana kulikonse tabwino ndiye nchifukwa chiyani iwo unalembedwa chifukwa chiyani izo zinkapanga kusiyana kwa paulo chifukwa chiyani izo zinkapanga kusiyana kwa onse aiwo inu mwina mubatizidwe baibulo linati inu mulinalo dzina loti inu muli moyo ndipo ndinu akufa chifukwa palibe dzina lina linapasidwa pansi pakumwamba chifukwa chani kuti inu muzilalikira mayiro kupemphera mayiro china chilichonse koma pamene inu mufika kudziwe inu mukulikana ilo mwaona ine ndinanena kwa bambo tsiku lina ine ndinati bwanji ngati munthu iye anati sizimapanga kusiyana kulikonse ine ndinati ngati munthu atabwera kwa inu ndiyeno nkuti iye anabatizidwa mu dzina la rozi la sharoni kakombo wa mtsupa ndi nyenyezi ya mthanda kodi inu munganene kuti iye akulondola iye anati ayi bwana ine ndinati kodi inu mungati mumubatizenso iye inde ine ndinati inu mungamubatize chotani anati mu dzina la atate mwana ndi mzimu woyera ine ndinati chabwino tsopano inu munachita ndendende inu munawayika monga inu mukuwatcha iwo mayina inu munachita chinthu chomwecho chimene iye anachita pamene iye anati rose la sharoni kakombo wa mchigwa ndi nyenyezi ya nthanda chifukwa uwo ndi udindo ndipo atape mwana ndi mzimu woyera ndi udindo waona iye anati koma yesu anati mukabatize dzina ine ndinati ndizo ndendende zomwe iye ankatanthauza kuti muchite koma muchiyani osati osati yesu anati muzitsula mawu awa abatizeni iwo mu dzina dina oh my ine ndinati atate mwana ndi mzimu woyera ndi maudindo dina la atate mwana dina la atate mwana ndi mzimu woyera mwaona ine ndinati kodi petulo anati ilo linali chiyani kodi ena onsewo anati ilo linali chiyani mwaona ndi chiyani ilo ambuye yesu khristu ndiyo dina la atate mwana ndi mzimu woyera iye alinazo mbadwa pafupi 30,000 omwe inu muyenera kuti mukawabatizenso kachiwiri tsopano mwaona tabwino koma ndiko kulondola paulo anati ngati mngelo wochokera kumwamba paulo anawawuza anthu aja omwe anali asanabatizidwe mu dzina la yesu khristu machitidwe 19:5 kuti polinga kuti alandire mzimu woyera iwo ankayenera kuti abwere ngakhale iwo anali kumafuula ndi kumamutamanda mulungu ndi kuchita zinthu zazikulu iye anati iwo ankayenera kuti abwererenso ndi kusabatizidwanso kachiwiri mu dzina la yesu khristu yohane mbatizi atawabatiza kale iwo anachita kubwereranso ndi kudzabatizidwanso ndipo iye anali mwa galatiya 1:8 ngati mngelo wochokera kumwamba adzaphunzitsa chinthu china chilichonse posa chimene ine ndakuphunzitsani inu msiyeni iye akhale wotembereredwa inde bwana kotero ife tena ukhala nawo kumene mawu amenewu mawali wonse aiwo mwaona zilibirano
oh musadi mukale ndi dosokoneza
mukale mwanteradi otsimikiza kati pali zili zonse zokaitira mumalingaliro anu inu kuli bwino muchiwongole icho tsopano musadi mudikire mpaka apo ndi kuchedwa kwambiri musadi mudikire mpaka inu mutatenga chilemba mwakuya kwambiri inu mudzawaonanso iwo mochuluka konse inu mudzakhala akhungu iye anachititsa khungu israeli kuti iye akhoze kuonetsera mawu ake iye akuchita chinthu chomwecho pa mitundu chifukwa pano pano iwo akuyenda kumene kupita mu icho mofanana basi monga iwo anachitira apo zindikirani eva anakana ndipo anapinyolisa maufulu ake iye atawaona kale mawu akasimikizidwa ndi mulungu zomwe iye anachita iye anawakana iwo ndipo anapinyolitsa maufulu ake chinthu chomwecho iwo anachita ku miseu ya roma ndi chinthu chomwecho iwo akuchita tsopano ku bungwe la mipingo ndendende basi abale ndizo kuchokera ku genesesi mpaka ku chivumbuluso chinthu chomwecho ndi chimene israeli anachita ndi chimene pilato anachita ndi chimene chinthu chonsecho chachita nthawi zonse kuchokera kwa eva mpaka pano chinthu chomweto iwo akuwakana mawu otsimikizidwa ndipo akutenga mbalume m'malo mwake izo zikupanga imfa imfa yauzimu akufa mawu akanali kulalikidwa kwa akufa ndendende satazitero kupyola mu zakatipu tsopano onani iwali alalikiridwa kale mwina akuwatenga iwo pakali pano mwaona ana akaini omwe anali obalidwa mukusakhulupirira kwa mawu a mulungu ana akaini ananyoza pa uthenga wa mneneri nowa inu kuzindikira izo ndi mawu a mulungu iye anali atabweretsa chiweruzo chonene weratu ndipo anali nazo zizindikiro zenizeni zizindikiro zosimikizidwa kuti nthawi inali kumapeto ndipo ana akaini ankanyoza pa iwo motero monga iwo akuchitira tsopano momwemo moti iwo ankachitira mu tsiku la yesu motero iwo ankachitira monse kupyola mu mibado izo nthawi zonse zakhala zili iwo amawanyoza ndi kuwaseka iwo iye anati mumasiku otsiriza kudzabwera onyoza kumati palibe kusiyana mu nthawi kuyambira pamene makolo athu anagona inumugona omwemwe ankachita ana mdiyerekezi kupyolera mukachitidwe kachipembezo pa mawu onetseredwa mu nthawi ya yesu khristu tayangʼana kachitidwe kachipembezo ka anthu achiyuda longorozi anthu achiyuda omwe akanayenera kumadziwa bwinoko koma kachitidwe kawo kanawapangisa iwo kuti awakane ndi kuwanyoza mawu a mulungu omwe iwo ankazinenera kuti iwo ankawakhulupirira ataonetseredwa popanda mawu amodzi wochoka mʼnjira iwo anachita chinthu chomwecho mofanana monga iwo akuchitira lero kachitidwe kachipembedzo mumakina akulu awa omwe iwo ali nawo atakhazikitsa tsopano mwamteradi akangira pansi malonjezo pa nthawi yotsiriza ndi uthenga wa nthawi yotsiriza ndi chizindikiro cha nthawi yotsiriza nthawi yotsiriza chilichonse chimene chimayenera kukhala monga mulungu ananeneratu icho mawu ndi mawu izo zili pa tepi ngati iwo atandiombera ine pansi kapena chilichonse chimene iwo angakhoze kutipita iwo sadzawuyimisa konse uthenga umenewu ona iwo udzapitirira mofanana basi mwaona iwo uli kale kunja iwo wadzambulidwa iwo wapita mwaona iwo sangakhoze konse ndi mawu amapeto pakali pano oonetseredwa bwinobwino ndi kusimikizidwa mobwerezabwereza ndi kubwereza mwa zizindikiro zodabwisa ndi zimango mwa mphamvu mwa sayansi mwa mpingo mwa mulungu mwini wake watsimikizira kuti olalo zonse mwa mawu ndi mwa zizindikiro ndi zodabwitsa uthenga wosimikizidwa ndi mulungu pakati pa ine mazi zindikironi zodabwisa za orali kutenga kuti Yesu Kristu sali wakufa koma ali moyomo ofanana basi monga iye analili konse ndipo watumizidwa konse ndipo zili ndendende kutsimikizira Malaki 4 ndi malemba wena wonse omwe Yesu anati akanati adzakhale ali mumasiku otsiriza izo zatsimikiziridwa kwathunthu zonse mwa sayansi ndi dziko ndipo magazini anatenga zithunzi zazikulu za mikombero yakuwala zomwe zinanenedweratu kuno ndi angelo a mulungu omwe abwera pansi omwe iwo sakukhupa kanthu za izo ndipo konse konse kuli konse izo zatsimikiziridwa mdziko konse lotsatira ndikupachikidwa ndipo ife tikuyang'anizana nako iko monga Yesu ananenerapo ndinena tiyani ine tipulumutseni na Atate kuora lino koma ayi kufuna kwanu kuchitidwe kugona pa dziko lapansi monga zilili kumwamba zomwe mpingo ukunena lero kutokera mu mtima wake ine kulumikizana ndi dzina chake ayi ambuye kufuna kwanu kuchitidwe monga zilili kumwamba zindikirani pambuyo pa mawolonjezedwa ambado umene unatsimikizidwa anawakana iwo iwo achita zomwezo lero ndipo tsopano ine ndikubwera m'musi otseka tsopano ndipo momwe iye anadzerapo nkudzizindikirisa bwinobwino mwini wake kuti ali mawu ndipo izo zinafika kuchionetsero kumene iwo amayenera kusankha mawu kapena kutenga kachitidwe izo zafika kuchinthu chomwecho lero ayenera kusankha mawu kapena kutenga kachitidwe ndipo iwatenga kachitidwe tsopano kodi izo zikutira chiyani iye ali m'manja a dziko londo tsopano mutu wanga iyo ndi njira yayitali kuti umangirepo mozungulira koma tsopano inenda ngoyamba kumene inu mukuona mustali muyimirire ine ndinali kungocheza penyani mutu wanga ndi ife tikuzuziwa izo uko tikuyika maziko ife tili nazo zonse izo tili munzere umodzi pano tsopano tiyeni tizikhazikise izo pansi pamalo pake pomwe ndipo tione momwe icho tikuonekera timuyike iye pansi pa galasi
yesu
ali m'manja mwa iye ali m'manja mwa mpingo inu kutika tiyani ndi yesu uyu yemwe akutchedwa mawu odzozedwa khristu amatanthauza mawu odzozedwa mwaona kodi inu kutika naye tiyani yesu uyu pilato anati tichite naye tiyani iye tiyani kusuntha kwanga ndikotani tikachite naye tiyani yesu uyu yemwe akutchedwa khristu kodi dziko linafuwulira chani kodi mpingo unafuwulira chani apatikeniwo alegetseniwo ife tikuwafuna iwo panonso ine ndikufunsenini dzina chani kodi inu mungakhoze kulingalira kulakwa m'manja a Oswald mmawa uno uyo yemwe anamupha president kodi inu mungalingalire zomwe tiwelizo chake chiti chikhale ngati iye atatsimikiziridwe kuti anali yemwe anazichita mungakhoze inu kodi inu mungakhoze kulingalira kuti chifundo chilichonse chikanati chitsalire kwa iye magazi a president wa United States ali m'manja mwake kodi inu mukuganiza balola milandu la fedulo pilibe kanthu kutuluka komwe iye akanatondelera ine simatanthauza kuchita izo izo zidzamupepesera iye pang'ono iye adzafa chifukwa iye ali ndi magazi a president m'manja mwake kodi inu mungakhoze kulingalira kumvelera kwake kodi inu mukanawafuna amenewo m'manja mwanu dabwino nanga bwanji magazi a yesu khristu ndiye kodi inu mukuganiza kuti mudzapepesa iwo akatsimikiziridwa bwinobwino inu kutsatsawa chotani iwo magazi ake ali m'manja mwanu wolakwa wodima iwe ukupera kuti kuchokera pano iwe ukachita chiyani ukatha msonkhano uno m'mawa uno kodi inu mukuganiza inu mukati dabwino ine ndimalinga ine sindimalinga kuti ndikhale woyipa oziwadi akanati anene chinthu chomwecho tati chilungamo tabala lathu lalikulu la milandu lingaitanise chilungamo ilo lidaidanisa ndi wathu ndi mtheradi wafuko polonse lamangikira kubalo lalikulu la milandu ino ndipoapo pakonza kusakhala kanthu kosadira iye waupalamula mulandu iye ayenera kulipira pa izo chilibe kanthu momwe iye sanali kutanthauzira momwe zolinga zake zinali kapena popanda kanthu ka izo iye alipirira pa izo muli monse ngati bwalo lathu lalikulu la mulandu ndi chilungamo chake chimafuna malipiro amphoto ndi motuluka bwanji kuti mudzatipezere nokha pa malati weruzo ta mulungu pamene inu mudzabwera ndi magazi a Yesu Khristu mʼmanja mwanu ndichite naye chiyani ine Yesu uyu wotchedwa mawu odzozedwa inu mwawamva iwo inu mukudziwa iwo ndi choonadi iwo atsimikiziridwa bwinobwino wakupha kodi inu mungafune wakupha mawu wachipembedzo kuposa Khristu wosalakwa kodi inu mungati mumubanike kodi inu kodi inu mungaelekeze kuti mumutenge Baraba kodi inu mungati muitanise Baraba wina angayerekeze bwanji kuti achite izo kuti ayitanise Baraba wakupha mawu kuposa kuti atenge mawu iwo weni omwe ali moyo ndipo iwo ali mʼmanja mwanu pamene ine ndinamva za yemwe anamupha President Kennedy uthenga uwu unagwera pa mtima wanga ine ndinaganiza kodi munthu ameneyo atina chiyani ndipo palibe njira yotulukira mwizo tsopano iye akanayenera kuti wauka pofika nthawi ino ndipo akuzindikira zomwe zili mtsogolo ndipo inu mudzauka nthawi ina pano kapena pakete kulikonse komwe inu muli inu mudzauka nthawi ina wotima ndikuzindikira kuti muli magazi mdzanja lanu ndi magazi a mwana wa mulungu ndipo ndinu olakwa pakumupha iye tsimo lanu linamupha iye kusakhulupirira kwanu mu mawu ake kulephera kwanu kuti muone kuchindikiritsidwa kwake kunakwisa mzimu woyera nutoka ndipo nciyani chomwe inu mungakhoze kuchita kupatula kuyima pa chiweruzo cha mulungu mukudziwa chomwe chiti chidzachitike kwa inu inde magazi a John Kennedy pamanja a Oswald adzakhala chimdzating'ono kuposa magazi a Yesu Khristu mʼmanja mwanu pamene inu mudzayima pamaso pa mulungu ine ndichite naye chiyani Yesu uyu wotchedwa Khristu iye anali atayikidwa mʼmanja mwake ndipo magazi a Yesu Khristu ayikidwa kachiwiri mʼmanja a osonkhana awa iwo ayikidwa mʼmanja a fuko lino ndipo kuzungulira dziko lino kumene matepe awa akhala ali ndi zinthu zomwe zaonetseredwa ndi kusimikiziridwa ndi mulungu tsopano ife tichita naye chiyani Yesu uyu yemwe akutchedwa yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kodi ife tichita naye chiyani Yesu ameneyu kodi inu mwakonzekera kuti mutenge malo anu kumbali yake Pilato ndipo pa chinthu chomwecho chimene Pilato anachichita paphalira zinthu zitatu zomwe inu mungakhoze kuchita ndiye Pilato anayesera zonse zitatuzo ndipo iye anaziphonya izo matengerero atatu omwe inu mungakhoze kuyesera kuwachita koma iyo idzagwira konse ntchito Pilato anayesera kuti amutose iye mʼmanja mwake koma pamene ayikidwa kamodzi mʼmanja mwanu iye ali mʼmanja mwanu Pilato anayesera njira zitatu zosiyana ndipo analephera ife tiyenera kuyang'anizana ndi choonacho kuti iye ali mʼmanja mwathu ife tamuona iye mu mawu athu ife tikumuona iye akutisimikizira yekha ife tikudziwa kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse tikulondola uko ndiye ine sindili kungoyankhula kwa osonkhana awa pano mawu uno pa ine ndikuyankhula kokha kwa TGC anthu 700 mwina koma ine ndikuyankhula kwa mamiliyoni yomwe iti idzapita kuzungulira dziko mwaona iye ali mʼmanja mwanu mu dziko la tepi kulikonse inu muli Inu mukudziwa izvo ndizvoonadi. Kati inu simukutero, ye ndinu wakungu. Inu simukukonza kuona mau. Ngakhalenso inu simungakonze kumuona Mulungu mumau. Ko ye ali mmanja mwanu. Tsopano kodi inu muchita naye chiyani iye? Pirato anayesera kuti amutesemo iye. Koma ife tiyenera kuyang'anisana nazo zoro. Pirato ankayenera kuti ayang'anisane nazo izo. Iye ankadziwa, iye anali atamva. Tabwino inu kuti ine sindinaone chilichonse cha iwo. Inu munawamva iwo muli monse. Inu mukuwamva iwo tsopano. Mwaona? Iye ankafuna Yesu kuti achite chozizwisa kapena tsenga kwa iye. Koma Yesu anali kusewera matsenga. Iye anali kungochita monga Mulungu anamuuza iye kuti azichita. Inu munamva, chikhulupiriro chimatsa pakumva. Inu muli nacho chikhulupiriro ndi kuchoka ku kuti muzichose izi mʼmanja mwanu. Koma iye ayenera kuyang'anisana nazo zoonazo muli monse. Iye anatero, ndiponso ife tiyenera kuti tiyang'anisane ndi zoona. Iye wazindikiritsidwa kwathunthu. Taganizani kukhala ndi magazi a munthu mʼmanja mwanu. Munthu ayenera kumasamalira pamene iye ali ndi magazi a munthu wina mʼmanja mwake. Tayang'anani pa ndege, woyendesa ndege, pamene iye ayendesa ndege popita, iye amafufuza chipangizo chilichonse chifukwa iye ali ndi magazi a wina wake mʼmanja mwake. Chipangizo chating'ono chilichonse chomwe chingakhoze kufufuzidwa, iye amachifufuza icho. Pamene iye amatuluka ndi kuyizunguza ndegeyo, iye amayithamangisa chozungulirato engine ndi kuona kuti yadendetsedwa, ndipo amatsekula zobangulisa kwathunthu pa iyo kuti aone mpokomo uwo kuti ngati iyo iti ikhoza kukanizitsa kapena kukankha zopukusitsa aponso ndi mphepo yokwanira kuti inyamule iyo kuti ichoke pa nthaka. Inu munayimapo ambira inu mu ndege kapena munakhala pansi imo, ndipo ndege yonseyo nkudzigwedeza modzichosa pa nthaka pafupifupi. Iye akuipasa iyo zonse zomwe ili nayo kuti aone ngati pali chilichonse chomwe chachoka pa mzere. Ngati iyo itatero, iyo ingamalavule ndi kumatsamwa. Koma iye amayifufuza iyo kachiwiri ngati iye ayenera kuti akhale apo kamphindi mpaka iye atazifufuza izo kachiwiri. Ndipo ngati iwo akugwira nthawi yawo pang'ono, iye amayifufuza iyo kachiwiri, momwe mpingo uyenera kumafufuza izo mobwereza ndi mobwereza ndi kubwereza ndi kubwereza. Ife tikuyembekezera kudza kwake, ife tikuwuka, ife tikuyembekezera kuti tinyamuke. Ife kuli bwino tifufuze izo ndi mawu osati ndi dzina lomwe wina wake ananena. Khalani wotsimikiza kuti inu mukuzidziwa inu weni ngati chokuchitikirani nokha ndi Khristu. Fufuzani izo mobwereza ndi mobwereza ndi mobwereza, chifukwa iye ali ndi magazi a wanthu mʼmanja ake. Iye kuli bwino afufuze. Nanga bwanji dokotala asanachite operation? Ife tili nawo madokotala angapo akhala pano mmawa uno. Zindikirani kuti dokotala chomwe iye angatachite, iye asanapite pokawang'amba, iye amafuna zojambula, iye amafuna kufufuza magazi, iye amafuna kufufuza mtima, iye amafuna wone ngati inu muli ndi kuzizidwa kulikonse. Iye asana kupaseni mankhwala okomoketsa, iye amafufuza chida chilichonse, iye amazuwirisa izo bwinobwino kuti aone kuti palibe tizilombo tilichonse pa izo. Iye amachita chilichonse, iye amafufuza mobwereza ndi kubwereza ndi kubwereza ndi kubwereza kachiwiri, chifukwa iye ali ndi magazi a munthu mʼdzanja lake. Iye akufuna akhale wotsimikiza kwathunthu kuti chilichonse chili basi molondola monga icho chingakhoze kukhalira cholondola. Nanga bwanji inu? Nanga bwanji inu wochimwa? Kodi inu mukumverera chiyani nazo kuti mukhale ndi magazi a munthu mʼdzanja lanu? Udindo monga woyendesa ndege, ndipo iye amafufuza dokotala, ndipo iye amafufuza, ndipo china chilichonse za sayansi zambiri zotero. Pamene inu muli nao magaza munthu mmanja mwanu, tomwe inu muti muchite. Pamene wowe ruza kutapeleke chiweruzo, penyani momwe iye, amawerengera mabuku amene wowe, mobweleza, ndikubweleza, 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 kuti ndi uchachingono chilichonse, chimene iye angakhoze kuchiona. Iye asanalengeze chiweruzo. Pa iye ali ndi magaza munthuyo mmanja mwake. Payenera kukhala pali china chake apo, kuti chilungamise izo. Bona, nangabangi ife, pamene betu kwa ona iwo, ata zindikirisidwa bwino bwino, kuti yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye ali pano, yali mmanja mwanu, yali mmanja mwake, iye ali mmanja mwanu, kodi inu muchita naye chiyani iye, kodi inu, ndichita naye chiyani Yesu uyu, yemwe ali Khristu wodzozedwa, kodi iwo, amachita chani. Inu mukudziwa bwanji kuti ndiyeyo lonjezola tsiku lino tsiku limene ife tili kukhalamo ndipo zochuluka kwambiri zalemba zikuti maincheso ochuluka totere ayiwo akuyenera kuti akwaniritsidwe maincheso otsiriza awa a tsiku lotsiriza lino ndilipo zinthu zina zomwe zili umu zomwe zikuyenera kuti zichitike ndipo ndi izi pano ndi chiyani izo Khristu wodzozedwa yemweyo, mawu odzozedwa. Kodi inu muchita nawo chiyani iwo? Kodi inu mwagulisa iwo kwa chipembedzo? Tsopano kodi Pilato anachita chiyani? Pilato anayesera kuti amutsuke iye achoke mʼmanja mwake. Pakunena, chinthu choyamba anachichita Pilato chinali kuyesera kuti amutsuke iye achoke mʼmanja mwake. Pakuti, oh iye ndi wabwino, iye ali bwinobwino. Waona, inu mkuti, oh, Pilato osauka. Pilato, ambira iwo, ama mulungamisa iye. Ayayay, iye, anali mmanja mwake. Iye, anali atamva uthenga. Iye, anali atawaona mawu. Ndipo iye, anali mmanja mwake. Ndipo chotero, ali iye mmanja mwanu. Ngokulondola. Kodi iye, anachita chani. Iye, anayesera kuti, ati, oh, chabwino. Iye, ndi munthu wabwino. Ine, sindikupeza chola kwika mwa iye. Ngati ilo siliri ya yango lambiri chotero lero. Oh, palibe kanthu kola kuita ndi mawu. Ine ndikulingalira izo zilibwino. Baibulo ndi labwino. Koma ife timakhulupirira mpingo. Chipembedzo chathu timagwirizana nalo ilo. Mwaona, mwaona. Ndipo gulu limodzi la wanthu ndikuyesera kuti timutsuke iye achoke mʼdzanja lake. Ine sindili kupeza cholakwika mu mawu. Iwo anali abwino kwathu mu tsiku lawo. Koma ife tikukhala mu tsiku lina. Ife sitikukhala mu tsiku la atumwi. Chotero ndiye ine sindikusowa kumachita monga atumwi ankachitira. Ine sindikusowa kuti ndibatizidwe momwe iwo analili. Ine ndikukhala mu tsiku lina. Ine sindikusowa kumakhala nazo zinthu zomwe iwo anali nazo. Ine ndikukhala mu tsiku lina mzimu woyera unangoperekedwa kwa gulu limenelo. Ahebri 38 akumuyitanso iye mʼmanja mwanu kachiwiri palibe pothawira. Iye wasinikiziridwa bwinobwino. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Inu mulibe pothawira. Inu simungakhoze kumupereka iye ku mʼbado wina wake. Ahebri 38 amatsutsa maganizo anuwo ndi kumuyika iye kubwerera kumene mʼmanja mwanu kachiwiri. Chotero Yesu ali mʼmanja mwanu basi monga anali mwa Pilato. Yang'anani, nukuti, koma ine sindikudziwa, chabwino, chifukwa chiyani inu mukumvetsera. Pilato anali wachikunja, mkazi wake anali wachikunja, koma Mulungu kuti azipange zomwe chilungamo, anamutumizira mkazi uja mmenemo, ndipo anati, inu musati mukhale nako kanthu kochita ndi munthu wolungama uyu. Iye anati, ine ndavutika lero chifukwa unali mmawa, izo zinali pa usiku. Ndipo maola 24 amodzi amatengedwa ngati tsiku. Ine ndavutika ndi maloto ena usikuno a munthu wolungama ameneyo. Inu musati mukhale ndi kanthu kochita ndi iye. Tsopano iye anali chabwino ndiyengerizo zili chomwecho. Ine ndingosamba kuti iye achoke mʼmanja mwanga. Koma iye sakanakhoza kuzichita izo. Ngakhale inu simungakhoze. Mutamva choonadi kamodzi inu muyenera kuti muchivomeleza ito kapena kuchikana ito palibe njira inde bwana inu muyenera kuchita izo matengezo ambuye ayuda anafula maukeza mulala makazaka kalepa ife pakuti ife tisiwa kulubirira nsembe yatu kachitidiwa katu kachipembezo ife tisana diti mukulubirire iye inu apo mukuona magulu olelo koma onse ayenera kuyang'anizana nayo nkhani ya mulungu inu nonse muyenera kuchita izo muli monse wachigunda kapena chilichonse toma inu mungakhale muli wosakhulupirira Methodist, Baptist, Presbyteria wofunda wozizira wotenda ndi chilichonse chimene inu mungakhale muli inu muyenera kuyang'anizana nayo nkhaniyo mofanana basi kaya inu mufuna kutero kapena ayi iwo ali m'manja mwanu ndizo ndendende ndiye alipo awo amene amayesera madenjerero wena a Pilato kuti azembe nkhaniyo kumupereka iye kwa kaisala wina wake ona Pilato anati tsopano dikirani miniti ine sindikufuna kanthu koti ndichite ndiwo ine tsopano iye ndi munthu wolungama ine sindikufuna kanthu koti ndichite ndiye ine ndikukhulupirira zomwe ine ndazimva ine sindinayambe ndamuonapo iye akuchita chozizwisa koma alipo maumboni ochuluka kwambiri a iye ine ndikukhulupirira kuti iye ndi munthu wolungama iye ndi munthu wabwino mukuona koma ine sindikufuna kanthu koti ndichite ndiwo mwini wanga ine basi ine ndingosamba kuti iye achoke m'manja mwanga ndibweretsereni ine madzi wena inu nonse mukundichitira ine umboni pano eya koma mulungu anali kuchitira umboni nayenso iye anali m'manja mwake ndipo chotero iye ali m'manja mwanu mwaona inu mukuziwa zomwe ine ndikuzikamba mwaona osati inu nokha koma tepi iyi iye ali m'manja mwanu kodinu kuchita naye chiyani iye yesu uyu wotchedwa khristu khristu ndi mawu odzozerwa mwaona kodinu muchita nawo chiyani iwo ndi uthenga wa ora dzikulo lili pano tasimikiziridwa mwabwinobwino ndi baibulo ndiponso ndi mulungu kodinu muchita nawo chiyani iwo kodinu muyizemba chotani nkhaniyo tsopano kodinu mudusa nayo chotani iyo iye ali m'manja mwanu ndipo mlandu wa Oswald ukakhala waung'ono kwa wanu ngakhale mtumiki kapena yense yemwe inu mungakhale muli ayuda aja anali ansembe ndi marabi aphunzitsi amuna oyera koma iye anali m'manjamo ndi m'modzimodzi ba iye anali mawu nkhani ya mulungu pa siku limenelo ndipo iwo analephera kuti awaone iwo osankhidwa okha anawaona iwo amene anawakhulupirira iwo tsopano onse ayenera kuyang'anizana nayo nkhaniyo mumbado uliwonse izo zakhala zili chomwecho nthawi iliyonse kuchola mbado wa eva ndi adamu mpaka m'musi ku mbado wa nowa mpaka m'musi ku nthawi ya danieli ndi belishaza ndi nebukadinezara mpaka m'musi ku nthawi ya khristu mpaka m'musi ku ora ili lomwe tili kukhalamo izo zakhala zili chimodzimodzi nkhani ya mawu yabwerapo osati kachikhulupiriro kawo kapena osati chipembezo osati mbalume koma nkhani ya mawu yakhala yotsutsa zinthu zimenezo kotero tsopano iwo ali m'manja tsopano ndiye iwo amene akuyesera madenjerero wena Pilato kuti amuchose iye wakumupereka iye kwa munthu wina wake Pilato anati tsopano inu mukudziwa chiyani ine ndingomuchosa iye achoke m'manja mwanga ine ndimusamba iye achoke m'manja mwanga ndi madzi awa chotero ine basi ine ndiyenera kuti ndichite china chake ndi iye chotero ine ndichite chiyani ine ndimutumiza iye kumalikulu ndi a bishop eya ndicho chimene iwo akuyesera kuchita lero mwaona iwo anamutumiza iye kwa kaisala izo sizinamuchose iye m'manja a Pilato sizikumuchosa iye mdzanja la wina aliyense kodi izo zinachita chiyani izo zinabwerera kwa iye zinabwerera kumene kwa yekha inu kuti ndabwino ine ndikanati ine ndikanachita izo ine ndikanawalandira iwo ngati chipembezo changa ndikanati tiwalandire iwo Tipembezo chanu, tilimubungwe la mipingo, totsutsidwa. Iwo, alandila motani, izo, tukubwelela mbuyo, tukubwelela kumene kwa ili. Izo, sisomwe chipembezo chanu, chimanena, ndinu, mukuti chiyani. Iwo, awakane iwo, tsopano kodi inu, kuchita nao chiyani, iwo, ndicho chinthu, totsatira, mwaona. Izo, tizima mudosa iye mmanja mwana. Iye, aliwosinikirisidwa bwino bwino. Iye, ndiwosinikirisidwa bwino bwino. Mau, aora lino. Lonjezo la ora lino. Osati lonjezo la ora la lutera. Iro, linali, iyo wako. Awo, anali mau, mumbado wa okonzanso. Wonga inu nose, omwe mazimba. Sinikizo zisanu, jiziwiri. Kome mbaro wa okonzaso, unatokapo, nombo ya mhope, nyonga ya mungu, inayamba. Kome hindi mhope ya mhungu. Nombo jimene, tapita kumapanga chitsuto, lero. Ndani anga yelegeze kunena kuti awo, sana lima uoto kedo wa mungu. Kamene ye, ana nenela atu izo kuno, ndipo, anandidumiza uko ku Arizona, ndipo, anawabweleza iwo mbuyo momwe ngakhale mwa sayansi ndi china chilichonse ndipo anawasimikizira iwo tomwecho. Buku iri lotse kulidwa kale ngokulondola. Tikungoyembekezera chisindikizo chachisanu ndi chiwiri kuti chizindikiritsidwe ndi kuza kwa Khristu. Tabwino iye ali mʼmanja mwanu. Inu muyenera kuti muchita china chake ndiye. Musati mumuchetsemo iye inde bwana. Mukulu iri ine ndikukumba kuti ndinene kumupereka iye kwa munthu wina wake. Ngati chipembezo changa chikanati wavomereze iwo mʼbale bwanamu ine. Ine ndikanawavomereza iwo. Koma inu mukuona mayi wanga anali amumpingo uwu. Iwo anakhala moyo mumbado wawo. Uyo sinu. Ndinuyo pano. Penyani chimene iwo anachita kutuluka moto. Kuti apange chimene iwo anali. Nanga bwanji inu. Tabwino penyani inu mukuti. Mayi wanga anali achipendekosi. Iwo anachita zakuti nzaku. Iwo anachokera mubungwe. Koma ine ndikuyesera kuyankhula kwa inu tsopano. Nanga bwanji inu. Mukulu iri ife tikupeza ambiri ophunzira. Tsopano ine ndikudziwa ine ndipwerekese kumverera pano. Koma ine sindikuchita izo mwatolinga. Ngati ine ndikutero ndiye ine ndiyenera ndikhale pansi paguwa kumalapa. Ine ndikunena izi mwachikondi cha umulungu. Yesu pamene iye anayimapo ndipo afarisi aja ankachita kunena. Iwe ndiwe wa atate ako mdielekezi ntchito zake iwe uzichita. Komabe ataitanisa mtendere mchifundo kwa iwo pantanda amene anka mupachika iye. Mugona iye sana liwokuya nao. Iye anati inu mbado wanjoka. Mwona. Chilichonse iye anawatembelela iwo kwa chilichonse iye akanakhoza. Mugona ndiyeno anawatembelela iwo pa mtanda. Mwona izo sizinali kuti iye ankafuna kuti achite izo. Izo sizinali zimene. Koma iwo ankaenera kuti aone kulakwisa kumene iwo anali kukupanga. Ndipo ine ndikunena chinthu chomwecho lero kukuluyirira kupasirana chidebe kupereka kwa wina wake kapena china chake ife timachitsa icho ku nkhondo kupereka dola kwa wina wake. Ife tikuyesera kuti tipasirane icho monga Adamu ndi Eva anachitira. Eva anayesera Adamu anati mkazi yemwe inu munandipatsa ino. Ndipo icho sichinali chowiringula kwa iye. Mwona, mkaza anati serpenti, anandinyenga ine iye, iye analiyewe, anagona nandine, iye anandinyenga ine, iye anajita izo, sizinachichose ito mkome, iyo anapitabe mpaka kuchiweluzo, chimozi mozi basi, inde bwana. Tabwino, iyo sanga koze kupasirana izo, wina, sanga koze kunena ngati, kupembezo janga, jika nati, tizikulu pirira izi ine, ine ndika natelo inenso. Koma ine ndakhala ndili muchipembezo ichi. Izo zilibe kanthu kamodzi kochita nazo. Ayuda anali ndi chinthu chomwecho chomwenso inu muli. Ndipo zilikirani ambiri mu izi ife timapeza anthu abwino otukuka mugulu ili. Tsopano mveserani mwachelo. Mukuona kutukuka chimene ife timachitsa kutukuka lero chimene Satana anabala kwa Eva. nzeru pangono. Anati masoako stalo otsebuka kuti iwe tuli kumvesa zonse za iwo. Iye ankawadziwa mawu ndipo izo zinali zonse. Iye anamuona Mulungu akwasimikizira mawu amenewo ndipo izo zimayenera kukhala zabwino. Iye anali kumusunga iye mu moyo wamuyaya malingana ngati iye ankakhala ndi mawu awo. Pamene iye anawaswa mawu awo, iye anali ndi lonjezo la Mulungu kuti iye akanakadzafe tsiku limene iye akanadzawaswa iwo. Ndipo pamene iye anawaswa iwo, iye anafa ngokulondola. Ife tili nawo mawu otsimikizidwa a Mulungu pano, akuvomereza kutsimikizira mwa mzimu kuti iye watilandira ife ndipo watipasa ife ubatizo wa mzimu woyera. Ife tabatizidwira mu dzina la Yesu Khristu. Uthenga omwewo, zizindikiro zomwezo, zodabwisa zomwezo, utumiki womwewo. Ngakhale lawi la moto lomwelo zioneka patsogolo pathu, kusonyeza zizindikiro ndi zodabwisa, palibe chowiringula paliponse. Ndipo zili ndendende zomwe Bible linati, zikanati zidzachitike mu masiku otsiriza. Ndi kuitana potokera kwa malatifolo kuti adzabwezerese chikhulupiriro cha wana akubwerera kwa makolo awo kachiwiri. Ndipo zidachitika kumenezo oyipa adzayenda kapena olungama adzayenda pa mapulusa oyipa dziko lonse linali loti lidzawotchedwe. Ndipo maatomu apachikidwa kutsidya uko mabomba mu alumali. Inu mukuona zomwe German anachita mwansanga pamene iwo anapeza president ataphedwa. Iwo anaponyera ankhondo awo palimodzi mwansanga kwenikweni pa icho chinali chinthu chokha chimene chinkamutchinga Russia kuti awombere kumeneko. Ndipo iwo anagunda kenere anangowatumizira iwo mawu kuti ora zomwe iwo adzachita izo kuti iye akanadzawasesa iwo achoke pa dziko lapansi nkuwachosa kumene ku Germany. Waona ndipo iwo angaganiza iwo akanalilanda ilo koma linali oralo apobe mukuona mwaona. Ife tikwapeza alalika nzeru wofunzira apangeli akuyesera kumupasira iye kwa munthu wina wake mwaona. Bwanji Pilato sanalita bwino dikirani mini munthuyu ikazanga uyu wabwera kudzandiuza ine. Ndipo ine ndamva maumboni ambiri a iwe. Iwe ukudziwa ine. Ine ndikukondweretsedwa. Ine ndikufuna ndizipeze. Kodi ine ndingachite chiyani kuti ndikhale nawo moyo wamuyaya mbuye? Iwe uli mʼmanja anga. Ine ndingakhoze kuchita chiyani? Dabwino iye anati. Iye akanati. Iye anati. Kodi iwe ndiwe Mesiya? Kodi iwe ndiwe mfumu ya Yuda? Iye anati. Ndi zomwe inu mukunenazo. Inu mwanena izo. Kapena, tuze ite moona. Kodi iwe, ndi mfumu ya Yuda. Iye anati, kumapeto amenewo, ine, ndinabadwira. Iye anati, ine, ndinukukoza upeza tola kika mwa iye. Aha, dabwino. Ine, ndingosamba, iye atoke mmanja mwanga. Iye, anamuyanga iye. Koma iye, taka nakukoza kukika ndila izo. Chifukwa, izo, zikanatisa kutika kwake. Chotero iye, anateniza kuti, amutumize kwa akulu ambomalo. Ndikuti aone zomwe iwo akanatachite pa izo mwaona. Chinthu chomwecho tsopano nganiyo ikutulukiranso kachiwiri. Kodi inu muchita nawo chiyani iwo mawu? Inu muyenera kuchita chiyani? Wafunsa akulu kapena bishop kapena wina wake ngati inu mungakhoze kusintha mayang'anidwe anu pa ubatizo. Ngati inu mungakhoze kuchita izi kapena kuchita izi. Inu mukuona chotere. Ndipo ndithudi inu simungatero. Inu mupasidwa abwerere kwa inu komwe. Ngati inu mutero, inu muthamangisidwira kunja mwaona. Izo zikanati zisise kutchuka pa wanthu inde iwo. Iwo amaganiza. Ndipo bungwe la chipembezo silikanati liime monga Pilato kuzipereka izo kwa Kaisara. Iwo sakanakhoza kuwayimira iwo. Kaisara anawayika iwo mobwezera mʼdzanja la Pilato. Kotero iwo akuyesera kupasirana iye apo kwa atsogoleri wawo achipembezo. Ndipo izo sizikugwira ntchito. Tenga iri silinayambe lagwirapo ntchito. Ndipo ilo siligwira ntchito. Ilo silinagwira ntchito kwa Pilato, siligwira ntchito kwa inu. Ilo siligwira ntchito kwa wina aliyense. Tsopano chachiwiri, chinthu chimene inu mungakhoze kuchichita ndicho chachitatu kanthu, ndicho kumulandira iye kapena kumukana iye. Inu simungakhoze kusamba kuti iye atoke mʼmanja mwanu. Inu simungakhoze kumupereka iye apite kukachitidwe kena kake kapena chinthu china chakenso. Inu kuyenera kuyanganizana nayo nkhani iyo kotero kodinu mukachitajani monga pilato anayima ndichinthu chomwe yanali ndipatseni ine maziwena ine ndisamba ndiwachose iwo mʼmanja mwanga kuti nditsimikizire pamene iye anabwelera uponso yanali woti ine apereke chiweruzo sizinamupepetsere iye iye anayesera kunena tabwino ine kati ine ndingakhoze kumuchosa iye mʼmanja mwanga ine ndimuyika iye mʼmanja a kaisara ndipo izo zinamubwelera kubwelera kwa iye komwe izo zimatero kwa inu naponso monga payekha kodi inu muchita chiyani osati zimene amayi anachita zimene bambo anachita zimene abusa amachita zimene mʼbale Branham amachita zimene aliyense izo zili mʼmanja mwanu kodi inu muchita chiyani nawo iwo ndi yesu uyu wotchedwa khristu pa inu muli ndi magazi mʼmanja mwanu ndipo iwo ndi magazi a mulungu tsopano kodi inu muchita chiyani mukhala wolakwa pa kumupachika mwaona inu mukhoza kumupachika iye kuvomereza kachikhulupiriro kanu kapena chilichonse chimene inu mukufuna kuchita kapena kuti chabwino ine ndingochipereka kwina chichoke ine sindikhala ndi kanthu kochita ndi zinthu za mpingo izi inu simungakhoze kuchita izo iye ali mʼmanja mwanu ndipo kulondola inu simungakhoze kuchita izo ine ndingoziwala zinthu zonsezo inu simungakhoze kuchita izo izo zikanali mʼmanja mwanu tabwino ine ndingoti abusanga anandifundisa ine ize izo zimabwelera mʼmbuyo momwe izo ndi za inu inu mukudziwa tsopano inu mukhoza mwina kumulandira iye kapena inu mukhoza kumukana iye basi njira iliyonse yomwe inu mukufuna kuchitira izo chiyani izo ziyenera kubwera kuchimodzi cha izo tsopano chiyani monga yesu ananena kwa afarisawa iyanati monga inu muli afarisa khungu maona yemwe akanati anene chinthu chomwecho lero inu aphunzitsa achipembedzo akhungu inu mungakhoze kuzindikira nthawi ya chikominisa inu mukumenyana nacho kwambiri ndipo mukudziwa kuti mulungu anadzusa chinthu chomwecho kuti chikuwonongeni inu mwaona kosawadziwa malemba mwaona inu mukhoza kuzindikira kuti chikominisi chidzatenga zinthu inu mukhoza kuona izo inu mukhoza kuzindikira izo maphunziro athu onse ali pa chikominisi menyani chikominisi chichoke ine ndimazimva izo mpaka ine ndimadwala pakumvetsera kwa izo ine ndimasutsana nato izo nanenso ndithuli ine ndimasutsana nato izo koma ine ndimasutsana naye kwambiri mwamuna kapena mkazi yemwe angamukane yesu khristu mawu kapena kaya ndinu mwaliki kapena chilichonse chimene inuli ndinu chobwelekera kwambiri kwa khristu kuposa chomwe chikominisi chili iye ndi wosadziwa ndipo sadziwa kanthu za izo inu mukuyenera kumadziwa mwaona inu mukhoza kuzindikira nthawi ya chikominisi koma inu simukukhoza kuzindikira chizindikiro cha tsiku limene inu muli kukhalamo yesu anawawuza afarisi aja anati inu achinyengo anati inu mumapita panja ndikuyangʼana mlengalenga ndikuti dzuwa lafira ndipo latsika mawa akukhala kolunda ngati mlengalenga muli moyera anati inu mumati mawa likhala tsiku lowala anati inu mukhoza kuzindikira zizindikiro za nthawi kapena zizindikiro za mlengalenga ndi nyengo koma zizindikiro za nthawi yanu inu simukuzidziwa apo iye anali mesiya ndipo nkumawakana iwo ndipo ife nthawi zonse kumayankhula za chikominisi ndi zina za zinthu izi koma chizindikiro cha nthawi ife tilikuchimvesa icho mwaona ife timazilambalala izo kuzidumpha izo akulumikizana limodzi pakali pano mukusakhulupirira ndipo iwo akuzilandira izo koma akulephera kuti amvese ndi kuona chizindikiro cha nthawi yomwe baibulo linati ikanati chidzakhale kodi inu mwachigwira ichi ndiyenera kutseka mofumira kwenikweni tsopano zikufika pochedwa mukuona monga makolo awo anachitira ndi momwe iwo akuchitira chinthu chofanana lero tsopano lingaliro lafikidwa ilo liyenera kuti lifikidwe inu muyenera kulifikira iwo mwanjira ina mwaona kupachikidwa kwa mawu kachiwiri kapena kodi inu muchita chiyani kupachikidwa kwa mawu kuli pafupi kuwapachika ndi kuwaletsa mawu osimikizidwa pofuna pofuna zachipembedzo monga pilato anachitira kuyesera kumupereka kwa wina wake tsopano kodi inu Mujidakiani gati wabayeka kima wotokedwa omagutedwa Kristu yemweyo tulo Kristu yemweyo yemwe ana wazosa mau mumasiku anowa Kristu yemweyo uja mtengo uja umene unali munda wa Edeni umene Eva ana usia uja za mtengo uwo wa moyo udatenge mtengo wa nzeru iye ana usia mtengo wa moyo udatenge mtengo wa imfa nawu ya Nowa anachita chinthu chomwecho mumasiku aneneri iwo anachita chinthu chomwecho mumasiku a Khristu iwo anachita chinthu chomwecho ndipo pano iwo ali lero pakuti aliyense akuyankhula za nthawi yake ndipo pamene chinthu icho chinakwaniritsidwa nthawi iliyonse iwo ankatenga zolingalira zawo zachipembedzo zina zotero ndipo nzeru za dziko m'malo mwa mawu odzozedwa a Khristu. Inu muchita chiyani ngati wapayekha? Pilato sanamuchose konse iye m'manja mwake. Ine ndikuseka chotero khalani chete kwenikweni mphindi yokha. Pilato sanamuchose konse iye m'manja mwake. Ngakhalenso inu mwanjira yomwe iye anachitira. Kuyesera aliwonse a machenjelero awa. Iye sanazichite konse izo. Ndikukudziwa zimene zinachitika kwa Pilato. Iye anazungulira mutu inapita pakuti zonse zomwe iye ankakhoza kumva zinali kumupa chidakuja zonse iye ankakhoza kuzimva zinali ukali mwakuti iye posiliza anapenga ndipo iwo ali nako kachikhulupiriro kutali uko ku Norway kapena ine ndikupempha kukhulupira kwanu uko ku Switzerland kumene ine ndinali uko umishonari iwo akuti zikwi zimasonkhana uku kuchokera ku dziko konse palachisanula bwino denje la madzi pamene Pilato anadzipha iye potsiriza anadziphwanya yekha mpaka kufa mudziwe ili la madzi ndipo iwo amati lachisanula bwino lililonse matrikoloko madzulo madzi amasanduka a bluu iwo amawira kuchokera pamene thupi la Pilato linagona. Iye anawakana iwo apo magazi akadali m'manja mwake ndipo iye akukanidwa iye akumukana madzi inu simungakhoze kusamba kumuchosa iye m'manja mwanu palibe madzi palibe sopo ochapira yemwe angakhoze kuwatsuka iwo iye ali m'manja mwanu kodi inu muchita naye chiyani iye pano pali chinthu chokha chimene inu mungakhoze kuchita ngati inu simungakhoze kusamba kuti iye achoke m'manja mwanu inu simungakhoze kumupereka iye kwa china chake inu simungakhoze basi mwanthano kuzipereka izo palibe njira mu dziko chinthu chokha chimene inu mungakhoze kuchita ndikuwalandira iwo mtima wanu ndiyo njira yomuchosera iye kumuchosa iye m'manja mwanu ndikumuyika iye mu mtima mwanu kapena kumusiya iye m'manja mwanu ndikudzayima pachiwembuzo ndi chinthu chokha chimene inu mungakhoze kuchichita. Mapeto a Pilato anali wootsawo mawu amanena kuti awo amene amamusunga iye m'manja mwawo ine ndimati ndiziwerengeze koma iwo anati iwo analirira kwa matanthwe ndi mapiri iwo anapemphera koma mapemphero awo anali mochedwa kwambiri mwaona iwo analira tibiseni pe kwa nkhope ya iye yemwe wakhala pa mpando wachifumu ndi kwa mkwiyo wa mwana wankhosa yemwe ali woti ndi nkhosa mkwiyo wa mwana wankhosa yemwe akudza pakuti tsiku lalikulu lachiweruzo lachitika ndi ndani adakhoze kuyimapo kodi inu mukuganiza kuti Oswald achita chiyani tsopano pamene iye akuyenda unka pasogolo pa bwalo lalikulu lamulandu ndikuwaona maso aukali amenewa anduna ndi onse atakhalapo iye akudziwa zomwe ziti zichitike ndakhala mwina chipinda cha gasi kapena chingwe kupachikidwapo kapena china chake iye ayenera kuyang'anizana nazo izo koma bwanji ngati inu muziyenda kunka kunda uko ndi magazi m'manja mwanu akumukana ndikudziwa kuti gehena ili pasogolo panu chiwonongeko chamuyaya kulilira kwa matanthwe ndi mapiri koma anapemphera pakuti mapemphero wawo anali mochedwa kwambiri mu ahebrite ngati ife tichimwadala chimo ndikusakhulupirira ngati ife tikayikira dala titalandira kale choonadi chidziwiso cha choonadi inu simusowa kuchilandira icho kungodziwa za icho Inu simusowa kuchita kukhala nacho icho chinhu pa sikolo ayi mona sanati ife titalandira kale choonadi ngati ife tidimadala ife titalandira kale chidziwitso kuti icho ndi choonadi pamasalira nsembe inanso kwa machimowo koma maonekedwe otsa aukali wa moto asamulikira mdani sa mulungu anati bwezera andi kwanga ndipo ine ndizabwezera atero atero ambuye ngati ife sitikulupirira icho mwadala choonadi chidaperekedwa kale kwa ife padzakhala palikonse chifundo chinanso palibe chifundo chinanso iti chidaperekedwe abusa mbeserani kwa tepi nanga bwanjizi membala wa mpingo mbesera kwa tepi nanga bwanjizi kodi inu muzachita chiyani ngati ife sitikulupirira izo mwadala simungakhoze kusamba kuti iwo achoke m'manja mwanu inu simungakhoze kupasirana iwo mpaka kulikulu izo zibwerera m'mbuyo momwe kwa inu inu mwazimva izo nanga bwanji inu inu mudzayima bwanji pa tsiku ilo iye mwina ali m'manja mwanu kapena mu mtima mwanu chimodzi kapena chinsati mulungu atithandize ife ngati ngati inu mungakhoze kungolingalira kuphedwako ndi chimene tikuyenera kukhala tikupyola mu mtima wa munthu ameneyi iye wachita chiyani iye anagalamuka mochedwa kwambiri iye atachita kale izo kenyani iye anali nawo mwayi iye anabadwa mmeleka waufulu iye anali mmeleka koma iye ankabwera kuti agulitse waufulu ake akubadwa kuti akhale wachirasa ndipo izo namubwerera iye anakwatira msungwana wachirasa komana iye woganiza mwaufulu wachipani cha chikominisi chaku cuba kuganiza mwaufulu ine ndiziganiza mwangamwanga inu mulibe ganizo lobweretsa kodi inu muchita naye chiyani yesu wotchedwa khristu inu siwoganiza mwaufulu palibe kuganiza mwaufulu mulole malingaliro omwe anali mwa khristu akhale mwa inu iye mtipemphere ganizani maganizo awo ngati pangakhale matamando aliwonse ngati pangakhale ukoma uliwonse ziganizani pa zimenezi pakati pathu mmawa uno ndimutepiyi ndiponso ine ndikuyankhula ngati inu mulipo pano mmawa uno ndipo inu mukudziwa kuti inu simuli mwabwino ndi mulungu ndipo sindinu wobadwa ndi mzimu wake ndipo mulungu ali inu mukuti chabwino ine ndapanga kuvomereza izo sizomwe ine ndikuziyankhula kodi mulungu wazivomereza izo inu mukhoza kunena inde ine ine ndapanga kuvomereza ndi zina zotero inde ine ndikukhulupirira ndi momwe anachitira pilato ine ndapanga kuvomereza ndithudi kodi ine ndichita naye chiyani munthu wolungama uyu inu simungakhoze kusamba kuti iye achoke m'manja mwanu monga choncho ayi ayi kodi inu muchita naye chiyani iye ngati inu simkhristu wobadwa akachiwiri ndi mzimu woyera ukukhala mwa inu kuulemeresa moyo wanu ndiye bwanji inu simukuutenga iwo tsopano inu simudzasamba konse kuti iwo uchoke m'manja mwanu inu simudzakhoza konse kumva kosiriza pa uthenga uwu iwo uziyimbabe mopitirira mpaka inu mutaubweretsa uthengawu mu mtima mwanu kuti yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse womvese wooneka wa mmawa uno kodi angakhalepo awo pano omwe ati azindikire izo kuti iwo ali olakwa ndipo mungakweze m'mwamba manja anu ife tilibe malo akuyitanira paguwa malowa ndi odzazana kwambiri koma mungoti mundipempherere ine mbale Branham mulungu andithandize ine mulungu akudaliseni inu ine ndikuona dzanja lanu ndizo ine ndikufuna kutero tsopano pomwe pano ine ndikufuna pamaso pa mulungu iye akudziwa kuti ndine wolakwa ndipo ine ndikuzindikira kuti ndine wolakwa ine ndikufuna iye achoke m'manja mwanga ine ndikumufuna iye mu mtima mwanga kwezani dzanja lanu itini mundipempherere ine mbale Branham ambuye akudalitseni inu ine ndikuona mu chiwerengero ichi cha wanthu pano mwina manja 40-50 akwezedwa muno kuyitana lero kuyitana lero ganizani za izo tsopano ndi iyeyo akuyitana yesu akuyitana diye avyankula kwa ye. Kwa dinu madima mkutari kila kwa mbingi, mpaka ntima wanuri zikanga, mpaka inu simuti, simunga kose nga kale kuwamba iwo panoso. Na wina muli nyamara wangono, kapena nsumana wangono, inu muna wamba iwo. Inu muna inato jikumbo choti mujite iwo. Koma inu, muna waika kumbari iwo. Ipo inu, munango chita zikanga, ndipo mwajitisa zikanga mabala awo, ndi kukoka. Kodi nzo, zatoka motali kila pambili, kuti inu simunga kose kuwamba iwo panoso. Kodi inu mkuima kumene, kodi anu, pamala amene wonga oswadu akuima mawa uno, kuti mkudziwa. Inu, munga chite bwanji izo. Kodi anga kalepo wina, ifeti sana tete, kwa ine ndipeleka pendeo. Palipo onse basi mnyumbai. Yemwe, simu na kweze konse zanjalanu, nina nimbale branamu, basi kuyambila pamene inu, nina nina mawotsiri za ine, ine nda zimvere la izo. Pali ense kunjamu, makonde kuzunguli la mazenela, pali ponse, zilibe kantu. Basi, mulungu akudali seni inu, dona wangono, mulungu akudali seni inu, bwana inu, alinanu, iye alipa, mulungu akudali seni inu, dona, wina wakenso, mulungu akudali seni inu, dona, Mulungu akudalise ninu pano. Ndipo Mulungu akudalise iwe chauko mnyamata wangono, msungana wangono. Inde, ambuye akudalise ninu kumbuye uko, bwana. Eya. Sopano basi tieni, kizingo ganyisa za izo sopano. Ine ndukuna inu, kuti kuzichita izi pamene ife, tukuimba iyi, mofewa. Yesu akuitana. Sopano ine ndukuna inu mzingo ti, ambuye, kizichitile nine chifundo otima. Kapena o nyengezera. Dine memba la wampingo ambuye koma ine, ine ndikukufuna ni inu. Ine ndikukufuna ni inu. Itani zeni ine. Ine ndizi kutumikira ninu. Ine ndikulonjeza izo, paka lipano. Ine nda kweza sanjalanga kuti, ine ndikukufuna ni inu. Kopano inu, mkweze ntima wanga kuti ine, ndikulandile ninu. Ndipo ine, ndikulandila ninu. Muntima mwanga. Amene ite tukuimba ndime ita ziwiri. Kodi inu munga jitezo.
Calling today. Calling today.
I pray your own way. Pray now.
Sopano zitembelani. Manjila yami yami. Tembelani sopano.
That's him speaking. That's
when
he raised your hand.
Inu muna kwezila sandalani.
Really? Calling today. Jesus is calling, oh, listen to his voice, hear him.
Pagali pano mumbe niye mena nambuye, dine ola kwa. Magazianu alimandana, dine wotima. Dine sindu wafuna iyo mene mpanoso, dine sindu koze kwa samba iyo. Ine nda esela izo kwa zaka. Ine, kuti kutembenu zira ni kumbani inu mwonga pilato anajitira. Ndiku yesela, kukutumiza ninu kwa wina wake. Ine, ndikukufuna ninu. Bela ni muntima mwanga pakalipano ambuye. Ine, ndikukula ndila ninu. Ine, ndikukona ninu, muta ima pasokolo panga pomwe. Mwonga fano, jita ima po. Majikulu pililo, ine ndikuyenda mpaka kwa inu. Ndikuziwa kuti inu. Mundi kululuki ila ine. Ngo ine, inu mkalamuli, muntima mwanga, yambia pano, pagana. Lelo, aliense, azipembela.
Jesus is calling, he's tenderly calling today. Heavenly Father,
Atate akumwamba, upenga wa ungono u, wata, mboto banu, malingaliro, mabalo amulando ako zizeka mawauno, angelo asongana, mujipinda. Mujimuoye la waukulu pano, ukupeleka kuchimikizila kuti, Yesu akadali moyo. Iye, analika supe, wa moyo wa muyaya. Manda, saka nakoza kumukila iye, ya kalenso hade, tika nakoza kumusunga iye. Iye anakwela mwamba, hata masulidwa kwa hade, hata masulidwa kwa manda. Ndipo iye, akuima pakati patu lero. Kwa tizikubili lotatu, ndizipembezo, na wamanga ochuluka awan watu, Ambuye, Sibo, Lawamanda, Iwo, Malero, Iwakufuna, Kale, Afulu, Yawi, Mamunga Pirato, Bomalo, Sakuta, Pereke, Pawina Wake, Iwo, Akweza Manjao, Berani, Muntima Manga, Ines, Samba Gudini, Utoke, Paine Kenaso, Ines, Ningakosa Gujita Izo, Inu, Mugadali, Manja Manga, Ines, Dangokalandi, Samba, Samba. Ndipo inu simu makosa kutokamu, kumasobano ine, ndikukula ndila ninu. Ine, ndikukufuna ninu, mumoyo wanga. Ndipo ine, ndikukula ndila ninu, mumoyo wanga. Ambuye, ndila ndile nine mufumu wanu. Pakundikulu lukila, machimo wanga. Ndipo mundipase ine, chikulu pirilo, kuli ndizikulu pirila kutinu, mandila ndila inatate. Pereka nizo kupyolela mudzina la Yesu Kristu ife tikupemphera. Botsopano pamene tili nayo mitu yathu itawela misidwa, chikhulupiriro, mwachikhulupiriro ndipo Mulungu inu mundithandize ine kuti ndikhale woona mtima. Ndipo kuzindikira kuti inu munalonjeza kuti iye amene adatse kwa ine, ine ndidzamutaya mwanjira iliyonse. Ndipo ine ndidzamupasa iye moyo wa muyaya. Ndipo ine ndidzamuukisa iye pa masiku otsiriza. Iye yemwe ati adzandivomereza ine pamaso pa wanthu, iyeyo ine ndidzamuvomereza pamaso pa Atate wanga ndi angelo oyera. Iye amene amva kutanthauzira kwenikweni kuona kwa Yohani woyera 5:24. Apo ndi iye amene amvesa, amene alandira mawu anga. Iye amene alandira mawu anga nakhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzayitanidwira ku chiweruzo. Inu simudzabwera ku bwalo la chiweruzo monga Oswadi adzachitire, koma inu mwadusa ku chikhululukiro cha ulere chokera ku imfa kumka ku moyo. Ambuye, ine sindikudziwa motani, ine sindikudziwa chifukwa chake, koma ine ndikukhulupirira izo zachitika. Ine ndikuzikhulupirira izo mumtima mwanga. Kusakhulupirira kwanga kwapita, ine ndikonza kunena momasuka amen kwa mawu aliwonse amene inu mukuwanena. Ndipo ine ndikuwavomereza iwo pakali pano, ine ndikuwakhulupirira iwo. Kopano chimitu yanu itawela mitsidwa, inu amene mukuzikhulupirira izo, amene munakweza manja anu mphimbi zingapo zapitazo. Ndipo mwachikhulupiriro inu mukuona fano la Khristu litayimapo, imene inu mukuyenera kukhalamo. Inu mukuyenda tsopano mwachikhulupiriro, mukukhulupirira kuti machimo anu akhululukidwa. Ndipo kuyambira tsiku lino mpakana, inu muli wokonzekera ubatizo wachikhristu. Ndipo ndinu wokonzeka tsopano kuti muziyenda mwa Khristu. Mungati inu mwaumboni kwa iye, mukweze manja anu moyankha kuti mwachikhulupiriro, ine ndikukhulupirira izo ndi mtima wanga wonse. Mulungu akudaliseni inu, ndizo zabwino. Ine tsopano ndikuwavomereza iwo, ine ndikuvomereza, palibe chimene ine ndingakhoze kuchita. Mulungu akudaliseni inu, ndikuoneka ngati aliyense yemwe ine ndikumuona. Ine tsopano ndikulandira, onani, sindinu abwino. Inu simunayambe mwakhala bwabwino, inu simungakhoze kukhala bwino, koma Yesu anafera anthu osakhala abwino. Kodi ine ndichite kutani, mʼbale Branham? Mungovomereza zimene iye anachita, mungovomereza zimene iye anakuchitirani inu. Ndipo tsopano pakuwakhulupirira iwo ndi kuwavomereza iwo, tsopano ine ndikukhulupirira abusa, ndiwe likhala lili lotsegula, ubatizo ukhala mudogosolo. Ngati inu mukufuna kuti mubatizidwe, ngati inu munatenga maudindo Atate, Mwana, Mzimu Woyera, inu mulimoona. Ine ndikunena izi ndi ulemu ndikulemekeza, koma mwanjira yanga yakuonera izo, inu simuli obatizidwa, inu simuli ayi, pakuti inu simunachita zimene iye ananena. Iye anati muziwabatiza iwo mudzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ngati inu munali ndi maudindo awokha akatchulidwa pa inu, iye sanati pitani muzikatchula maudindo awa, pitani muzikatchula mayina awa. Izo sizinkachitika konse mu Baibulo, izo sizinkachitika konse mwanjira imeneyo, izo zinali Batisa mumwe Yesu ananenea. Mujina la Atate mwana ndinzi moyera. Lomwe lili Yesu Kristu. Petulo ali ndi mafungulo ananena chimtometo. Mwina ali Yesu. Mpingo onse mpaka mchea kaso. Doyambirira pamene mpingo wa Roma Katolika una chitabungwe. Anavomeleza maudindo maloma dzina. Inu mwina, munabatizidwira mu mbalume ya Roma, kapena kubatizidwa mu dzina la Yesu Kristu, imodzi kapena chinzake. Izo zili mʼmanja mwanu. Inu simungakhoze kusamba kuti izo zichoke. Izo zili pomwepo. Inu mwavomereza iwo tsopano. Ine ndikupemphani pamene walimba ndi wapiano. Akutemenukira kulimbo ya kale yodziwika. Chikhulupiriro changa kuyangʼana mmwamba kwa inu. Inu mwana wankhosa wa Kavare, mpulumutsi wa uzimu. Tsopano ndimveni pamene ndikupembera, tengerani kulakwa kwanga ponse kutali. Ndipo ndiloleni kuchokera lero ndikhale yense wanu. Mmodzi wina asadachoke mʼchipingamo. Basi mwaulemu imani tsopano. Ndipo tiyeni tingokwezera manja athu.
My faith looks up to Thee, and He is Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sin away. Oh, let me from this day be holy, holy and completely thine. And now surrender my life.
Lord, we repent. Madza kalari wokonzeka, umamiliki pangono, ngati inu simungakhoze kutenga ubatizo pano, ife tibatizanso usiku uno. Tibatsanize pa izo mazulo onse mʼmanja mwanu. Atosenimo iwo, njira yokha yomwe inu mungakhoze kuchitira, ndikutsukidwa mu magazi a Yesu Khristu. Yemwe ali mwaona, inde bwana. Tikumbukirani izo tsopano, pamene ife. Tuela nisamikia tu, nganani kwa Iye tsopano. Inga liloni ni mungima wanu tsopano. Iye alipamulano. Mauwa kwa mzeka kutapa chitidwe. Kristi tu alipamulano. Kwa liwinu mchita na eki ani Yesu, wote dwa Kristi tu.
My God, be darkness turned to day. War, sorrow, fears away. Nor let me ever stray from thee aside. Now bowing our hearts to it.
Tobano, poela misa, mitima yatu kwa iyo.
Thank deeply, friends. Ganizani mabuya abwenzi,
ikoza ukala zina lanu, josi za kutilipite pabuku, ife, ipa mapetu andhawi. Sobano, ganizani mabuya abwenzi teni, kodi, kodi alibari ya isepa mwemwe, mamukangira ye kutani, kumukirani. Umwina, sungabwele kajiwiri, pirato, sana kare nao, maiwina, yanese, la makukosa kwake, kuti apumutirwe. Ipo iye, sana koze kutero hizo. Iwo anali mmanja mwake. Ipo kodi inu, mungati muchite chiyani, jimawo zozedwa atsiku lino, ochedwa Kristu.